First place in your life and in the many brethren.
Yes, we
praise Jesus.
Ubango sinzi de wakuru wakuru yonna. Ngabwe chini muyobu, yabili mwomu na ano nyuru wabili paka abili mwubili. Sibu kabaka waka waka na otu nula mkuru ne kunsi ilana otu lama. Ngabwe wayoke la mwyelimi yesuri ili abili mwusatu. Nyuru wabili mwusatu paka abili mwutama. Uyoke lango ugamba, ania nizo kwe kweka okuva uri. Tojula kwa unansi. Kari wewao sinzi la wakuru wakuru. Na otu lama fefe na. Kani wankubatengo uri mkuru. Haika tundafu. Osejiti wacho ukuraba abana baba. Wansi wenjuba iranga ritwinzo kuduka amasego niwankuba domoyo mutukufu gawe chandu kwa muzaburi yasi 139 tunaduka wa okuveri omoyo ku era tunaduka wa okuba masego chitafu kuwebaza tuyinza kubanga niwankuba denga tulabika eri abantu erife tukulaba okuita mukumanya ne mukutegeera webale chitafu mize ebintu byonna olw'omwanawo era ekigambo kyo kyewatuma emyaka si mitono okubaka akano okubukota ne bakwegonensi wakituma ekitonde eggulu n'ensi abwe twawulira mu Yokaana sule soko nyolusokano bakole 14 wewawe ekigambo kyo kye kyasaawo ebintu byonna era awataali kyo wali kina kimu ekyakolebwa kwebaza kubanga oyo ye mwana nyole 14 kigambo kye yayamba lovina arabisibwa gye tuli oyo gwe wakoze ebintu byonna abwe kyawandika omubibulaniya esuula esooka onyolusooka pakole 5 y'omwana gwe watonze ebintu byonna ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi era bibeerawo mu ye nga bwe kiri mu Bakolosaayi esuula esooka 12 paka 25 etuva tukuddiza ekiriwa n'ettendo kitaffe omuyinza ebintu byonna kubanga watuma ekigambo kyo ne kikola ebyo byonna era wamu ekigambo kyo ne kituma omwoyo omutukuvu ne kitonda ebintu bingi aye kabaka nga bwe kiri mu Zabbuli eya 13 yatuma omwoyo gwe ne bikolebwa era ne bitondebwa era azza obujjwa obwenyi bw'eggulu kale weewaawo mukama watuma ekigambo kyo kyatuuka ne kijja ne ku nsi tukisembeza ffe era abakisembeza ffe ekituwa obuyinza okufuuka abaana bo era obuyinza obwo ye mwoyo mutukuvu nga bwe kiri mu Baruumi esula y'omunaana nyole 14 bakulemberamu omwoyo wa Katonda eyo lyezadde lya Katonda kale tukwebaza era tukugulumiza kubanga omwoyo wamutuma dda mu kusooka nga omutuma n'ekigambo ky'okutonda eggulu n'ensi ate neera ekigambo kyo bwe kyajja okutufiira ng'omwana wakituma amu n'omwoyo gwo nga bwe kiri mu Isaaya 48 akyogera nti era mukama atumye wamu n'omwoyo gwe aye Katonda ffe bwe kyamala emirimu kyagamba obutatuleka nga bamulekwa nga bwe kiri mu Yokaana 14 kale bw'atyo n'atumira omwoyo omutukuvu omubeezi masekati gaffe eyakambikwa abatume essula ey'okubiri kale n'alyoka agabira amaanyi abatume ne bannabbi n'abasomesa ababuulizi b'enjiri abaayinza okubuulira ekigambo kyo mu maanyi amangi n'ebyamagero n'obubonero bungi obwagobereranga weebale ssebo kabaka kubanga ekisuubizo kye wayogera tukabatuma essula esooka n'olusooka n'olw'omunaana ng'oyogera nti ey'omuntukuvu alijja alibawo amaanyi kale otuwa amaanyi omuntukuvu ng'oli mu masekati gaffe otwale ekifo ekisooka nga tutwala ekigambo kino era okiwandiike nga bwe kyawandikwa ku ggwe Bakolinso ekyokubiri essula ey'okusatu ng'olunya olw'omukaaga n'okubira oyogera nti otuwandikamu ebigambo bino si na bwino ow'omuwandiisi wabula n'omwoyo gwo kale omwoyo omutukuvu otukolemu omulimu era otwale ekifo ekisooka ng'omubaka wa kitaffe era omubaka owa mukama waffe yesu weetwalire ekifo ekisooka okole omulimu ogw'ettendo mu mitima gyaffe magezi gaffe kale era ne mu bikolwa byaffe ebibala ebirungi kale bwe tugolola omukono gwaffe kale naawe ogole aye omwoyo omutukuvu okole emirimu gyo era nga bwe kyakusindikibwa kitaffe ayogera nti bw'olijja olirumiriza ensi ey'ekibi obutuukirivu n'omusango nga bwe kiri mu Yokaana 16:15 paka olunyole 10 weebala omwoyo omutukuvu kwala obusomesa obusooka nga bwe kiri mu Yokaana 14:6 bw'olijja olituyigiriza byonna era olitusomesa byonna era beera amafuta agatuyigiriza agali mu baluwa Yokaana esooka sula ey'okuna oyogera nti waliwo amafuta agatuyigiriza kale beera amafuta agatuyigiriza mukama otuyigirize nga leero aye kabaka omwoyo omutukuvu otujukize byonna otusomese otubikulira byonna kubanga kyawandika ku ggwe y'omwoyo yatubikulira byonna kubanga omwoyo ategeera ebya Katonda Bakolinso ekisooka essuula eri eso ey'okubiri oluva ku lw'omwenda n'okukwira otukulemberemu era otuwandikemu ebigambo bino bitukolemu omulimu bituzza obujja aye omwoyo w'amazima kale si ffeffekka ne bonna abatuwuliriza okuva mu nsonda zonna ennya ez'ensi aye kabaka weebale kubanga ojja ne bamalayika abangi okutuweereza olwonno tulyoka tubeere naawe ali mufu ow'amaanyi era n'abangi abali ku sayidi yaffe nga bwe kiri mu bassekabaka ekyokubiri essuula ey'omukaaga ddala weewaawo abali ku lwaffe bangi okusinga abo abali mu nsi kale bamalayika ba mukama enkumi n'enkumi abali mu triliyons ekikumi ddala nga bwe kiri mu kubikulwa essuula ey'okutaano onyole kumi n'olumu kale bake ayi katonda waffe okukola wamu naffe omulimu ogw'enjawulo era ogw'ettendo era ekyamagero bakole wamu naffe batuukirize ekigambo kyo nga mu zabuli kikumi ssatu olunywa lwekumi n'omwera paka n'omubiri bamalayika abatuukiriza ekigambo kyo era abawulira eddoboozi ly'ekigambo kyo abakola okwagala kwo tuyise ejjerya bamalayika abalwanyi b'entalo bamalayika mayiko ba wamu ne mayiko malayika badoni ne malayika w'omuliro okuyitamu okulwanagana emirwana n'ekkanisa wamu n'amazima g'ekigambo kyo emyoyo gyonna embi egy'abamalayika abaagwa abeefuula emizimu gy'ekika kale tusindise ejjeeryo okubeerayo mu bwengula okusaggula okufefeta wansi ne mu bwengula ne mu biwonvu ne mu nsozi nga bwe kiri mu zaakaliya essuula esooka 18:19 kale basaggule kale bafefete amayembe oba emyoyo gyonna emibi egy'abamalayika abaagwa abeefuula emizimu egy'abaaluma ekkanisa era abadde tebaganya muntu okuyimusa omutwe okulowooza n'okutunula muggulu era n'okumanya ebiriyo ayi katonda ffe songa ebyo ebikolebwa mu ggulu bye watulagira okukola ku nsi tuyimuse emitwe abantu bonna bayimuse abakwagala era bakuyayanira mu nsi yonna kale tukole ebisaanidde era ebyekigambo kyo ngaba bikolebwa mu ggulu naffe tuyinza okubikola ku nsi kituukirize ekiragiro kyo ayi mukama waffe yesu tewayogerako ndi kitaffe ali mu ggulu erinyawe tukuzibwe obwakabaka obujje n'ebyagala bikolebwe mu nsi ng'ebikolebwa mu ggulu kale tuyimuse emitwe gyaffe ng'amajaago gali ku sayidi yaffe nga mu daniyeri 12 bwe kiri timayika aliyimirawo abaana b'abantu munakoze oluvanyuma kale ayimiire ne girabadooni ne bamalayika b'omuliro okulwana n'abo abalwana naffe mukama weebale katonda omuyini byonna otumidde gaputyeri okwongera okutuleeterako okwolesebwa kw'ekigambo kya katonda gaba kiri mu daniyeri essuula eri ekumi gabudyeri bw'ayogera ng'agamba eza okukugeziwaza okutegeeza ebyawandikibwa mu byawandikibwa ebitukuvu kale akole omulimu ogwo n'ejjeeri lyonna erikoze okuva ku lubereberye n'okutuuka kankano okutuusa enkomerero nga balabula mu kwolesebwa ne mubiroto ne muliwo kale ne mukutegeerera ddala ne malayikawo okuteesa atugabiire era atuwe bye twetaaga mulamu muno ne muku atumanyisa ebiro n'ebiseera ebya buli kintu mukama webale kabaka bakabaka olwamalayika oyo webale ssebo kitaffe olwamalayikawo okumanya ayawula ebyomuwendo kutali bya muwendo atonda omulamu webale kukugulumiza kubanga ejjeere ly'abamalayika lisse mu masekati gaffe okutulwanirira okutuwanguza n'okukirawo eri abatukuvu bo okwetula ensi yonna ayi kabaka bakabaka webale mukama kubanga owulidde okusaba kwaffe otwale ekifo ekisooka kitaffe omuyize ebintu byonna wamu n'omwana oyita mwoyo omutukuvu mulinyirira mukama waffe yesu
amiina wetuulireko yesu yeebazibwe nnyo twebaza katonda olw'akaseera katwongedde okwongera okulabika nga twetereeza waleme okubaawo n'omukufu azikirira nga bwe kyawandika mu pita ekyokubiri
essuula
ey'okusatu n'olw'omunaana paka olw'ekkumi
nti
mukama waffe taludde kuleeta nkomerero ng'abalala bwe
balowooza
naye agumiikiriza ayagala waleme okubaawo n'omukufa
azikirira
wabula okutuukira ddala mu kwenenya n'okulokoka n'okutuukira ddala mu kumanya
katonda
kubanga obwe obulamu bwaffe
nga
bwe kiri mu yokaana 17:3 obulamu
butaggwaawo okumanya
katonda omuwa amazima
ne
kristo yesu gwe
yatuma
n'olwaleero tuzze nga tugenda kweyongerayo okumanya ku famire
entukuvu
n'obufumbo obutukuvu
and the holy marriage
era nga obufumbo buno
and this marriage
eba famire eno entukuvu
or this holy family
eba mu famire entukuvu eya kitaffe
comes from the holy family of the father
eyogerwako ennyo mu beefeso essuula ey'okubiri
which spoken more of in Ephesians 2
tugambibwa nti tuli ba mu kika kitukuvu
and we are told we are of the holy priesthood
ab'omu nnyumba ya katonda
of the household of God
famire entukuvu
the holy family
yesu yebazibwe
praise Jesus
era eyo ng'erimu kitaffe
and that family is the father
tumanyi kitaffe ali
muggulu
erimu nnyina w'obutonde
mukama
waffe yesu
that is the Lord Jesus
muzabbibu ogwa ddala
the true vine
naffe nga tuli matabi
and we are branches
agava mu ye
which came from him
era weewaawo n'essenga waffe bakojja
that's our auntie or uncle
omwoyo omutukuvu
the Holy Spirit
wamu n'obutonde bwonna
together with all creations
obukulemberwa omwoyo wa katonda
which are led by the Spirit of the Lord
obugenda mu maaso okuba ezzadde lya katonda
and they move on to be an offspring of the Lord
muggulu ne ku nsi
in the heavens and earth
famire yemweyo yatuweebwa
now the same family given us
tujja twekanga nga naffe mweno
tulina
mutaata
this, we have a physical father, and we have a physical mother, even the uncle and the auntie, together with the children. Now that family was given us as an image to be able to show the glory of God in the midst of all creations,
and
we show them how the family must appear of God the Father. But there are past seasons, many of them, and we have not been appearing like that, for we had no revelation.
Yes,
praise Jesus so much.
So
just as we last saw, and we saw many things, we reached to see what we call the family planning, and we discovered it, that the Father himself makes a right family planning.
Yes,
praise Jesus so much. And we are going to be moving on to see another aspect concerning the family planning of giving birth. We are going to see the spiritual part, the spiritual family planning.
Yes,
praise Jesus. When we speak of the word family planning, it's a very broad word. It involves like three major things within it. It involves seeing the issues of giving birth, how their plan will be appearing, and we come to be having the plan of the finances, which will be able to make us able to exist.
Then,
and we shall see the plan of the joy within the marriage. And these themselves, the Father prepared them.
Yes,
praise Jesus. That exact image is what we get out, and we bring it in us.
Yes,
praise Jesus. When we first started to see the family planning of giving birth, we first saw the automatic family planning, which is the human being. Also on the side of the women,
period,
and basing on the periods which you are given them, and you can calculate them and count them, and you give birth to children in the seasons you want them. If you connect well, the husband and the wife.
Yes,
praise Jesus. We reach to see the natural family planning of the offspring and the children, which pass through the pills.
Yes,
praise Jesus. What would have called the medicine.
Yes,
praise Jesus. When we use pill, we have would have limited it.
But
the issues of medicine is a very broad thing, as we saw it.
Today
we are going on the spiritual family planning of the children, where it involves the angels of the family. They who can go to the man or the woman, and they weaken their egg, and the eggs, they make them infertile. Even when they can never get fertilized.
Yes,
praise Jesus. Now we are going to be looking more of that. And if we wind it up, we expect to see the family planning of the finances on the next Thursday. And then we shall see the family planning of the joy. For we know God prepared like that. He prepared his offsprings in the many creations, and he never ended there. He prepared the much wealth, like Jerusalem of heaven, the garden of God, and
give
them many treasures. And he put in them a lot of pleasurable things. And he put the city, put the garden in place, and he wants our joy to be complete. And some of the prayers he says, that pray that you be given, that your joy may get complete. God put both things in his family. Now the family planning of God itself is what we want to move by, as we are his photocopy.
Yes,
praise Jesus. When God is working always, according to Ephesians 2, verses 9-10, he tells us like this. We are headed to see the spiritual family planning, where we're involving three angels, the angels of the family.
Ephesians
2 from verses 9.
Tekwava mu bikolwa omuntu yenna alemu okwenyumirizanga kubanga ffe tuli mulimu gwe abatonderwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi Katonda be yasooka okuteekateeka ffe okubitambulirangamu.
Owulidde bulungi.
You've heard very clear.
Katonda nga agenda okukola.
As God is going to work.
Obutonde.
In the creation.
Obezzadde lye.
Or his offsprings.
Asooka n'ategeka ebirungi eby'okutambulira.
You first prepare the good things we may move by.
Kitegeeza Katonda afa atambulira ku plan.
It means our God moves by plan.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Ekintu kye tuyita family planning.
The thing we call family planning.
Lwaki tunuuliza yazadde byokka.
We looked or do it only on the children. This time we've looked also onto our progress. Or the financial progress. How we can live having what we need in this life. And in serving God. And that planning ends up when it gives us the planning of our joy.
For
after the end of it all, God is saying, right now we are going to live into everlasting joy and eternal life. Have you heard that? That it counts his end of plan. His children must be in everlasting joy. Now with the family we have,
we must
plan for it, for it comes from the image of the other. You enter the family as you put in place the plan. You begin to plan how you children are going to be coming and giving birth to.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Then no ingire byenfuna bigenda
tambula. And you enter how you're going to govern your finances.
Then vanyimanoga tugenda sanyuka
ngatu. After you begin to see how you're going to have joy within the family.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Singa family teke kibabu etyo.
If the family is prepared like that.
Usobola okulaba esanyu.
You can see the joy.
Na yenga tugenda maso okulaba kubyezadde.
Move on to see the child giving
birth.
Most of the third part in the family planning of giving birth.
Yes, yes.
Praise Jesus. And here it involves these angels. According to 1 Corinthians 11 from verse 10. It tells us like this.
Verse Corinthians 11
from verse 10.
Kye kiva kigwanira omukazi okubangako akabonerako okufugibwa.
Yes,
praise Jesus. For the sake of the angels of the family, on the head of a woman there is a sign of rulership.
They
explained us that she must be having her hair on the head well, even like a covering. She shouldn't cut hair like the young boys.
Yes,
praise Jesus. Now you have your hair. Even the other sign we saw in Genesis 24, when they went to get a wife for Isaac, and they put the ring and bangles upon the woman, those which moved on to prove that she's a spouse to someone.
Yes,
praise Jesus. The other things, like we study the laws of the family.
Yes,
praise Jesus. That you appear to be of one person.
Yes,
praise Jesus.
For sake
of the angels, you must remain in the laws of God, of the laws of the holy family and the holy marriage, which we first studied.
These
angels may enter in that family to fulfill the commands of God you are moving by. According to Psalms 103, verse
19,
angels of family are ready to work with you if you can move by the word of God and to pray through it in the name of the Lord Jesus. Let's read Psalms 103. Psalms 103 verses 19.
Mukama yanyweze entebe ye muggulu, n'obwakabaka bwe bufuga byonna. Mumwebaze Mukama mwe bamalayika be, mwe abazira b'amaanyi, abatuukiriza ekigambo kye nga muwulira eddoboozi ly'ekigambo kye. Mumwebaze Mukama mwe mwenna eggye lye, abaweereza be abakola by'ayagala.
Bamalayika bawulira eddoboozi ly'ekigambo kye
era
nga batuukiriza ekyo
era
nga bakola okwagala
kwetegeeza.
Singa famire eno egenda maaso n'otambulira mu kwagala kwa
Katonda,
kijja kuba nga kikuyambako nnyo
naddala
ku by'ezzadde.
Tusobola
okusaba
bamalayika
ne tuteesa ne tugamba malayika gundi
avunaanyizibwa
ku by'abaana,
tukusaba
abaana obaleetwe buli luvannyuma babaleeta oluvannyuma lwa myaka esatu.
We ask you bring children every after 3 years.
Tetwetaagayo abaana nga musanvu oba mukaaga oba kumi na babiri.
We need something like 7, 12 or 24.
Yes, praise Jesus. If you will
be in the word of God, they will listen to you and they will fulfill that word.
That's
what we study. Try to enter it in your prayer that you may have it. If you just speak, "I want this children," without giving a reason,
then
they will not be able to give them to you. They will leave you give birth to people like people in the world.
Yes,
praise Jesus. But when you feel meaningful words and you release them when they are in the word of God, like
he
spoke in
John
15:7, that if you abide in me, then my words abide within you. Ask of all you need, it will be given you. Praise Jesus. If you move by the words we are studying,
family planning is every Sunday that was so.
You
so
can decide and never pass through the family planning you first studied.
Why would I know it am when it is spiritual?
But you pass through the spiritual family planning. And they give you signs. And they speak with you which seasons you have to give
back.
If you can be following that word very well. And according to Job, he says that if I get nowhere I can meet God, then feel meaningful words within my mouth, and I tell them to him, I will have waited to hear what he will reply to me. In this system,
spiritual
family planning involving 3 angels, it involves inquiring and waiting for a reply that you begin to do just as they have told you. Not to just pray and then you claim they have done it. And you begin to go to the marital dining. You will come out when you've eaten beans and the stomach begins to pot rot. And you begin to say, "God, I asked you, I don't know why this has happened. And I even thanked you." But you didn't work. He will answer you when I told you when you ask of me, you wait that I answer you. Then you begin to move by it. But you claim you entered in faith. The faith you enter in is to pray to me after hearing the word that asks of me. But to accept to hear what is answered you, what did you do about that faith?
Yes,
praise Jesus. Now we must commit ourselves to move by his commands and to wait what will have answered us. Then we move on to say that, "Lord, you have accepted about this issue."
Yes,
praise Jesus. Now for the sake of these angels, they help so much, even to take away all pain in the time of giving birth, and to take away all troubles which would have fallen upon children. I know when some children are in the womb, they eat basically on the system of the mother. After food has been filtered well, now when you release them outside and you begin to give them direct food, the breasts,
even food. It begins to happen in the stomach, for the system is not mature to get used to that. And you begin to say,
what they call it,
they are having worms paining them in the stomach. The body system is maturing to get used to filtering food. Now the other poison is what causes pain in that child, which they had put aside. It had to come out through sweat, the susu, the popo. That's what messes the child when they are infants. When they come from the womb, they don't eat direct food, they get filtered things. They feed on things you've already filtered yourself. Don't eat things when they're direct to them. Now when they reach the world, you give them direct feeding. What you have to do, if they're still in the womb, tell angels to grow the enzymes. But when they get out, they can't get those problems. You will just carry them without crying. And they are not squeezing themselves and struggling. I saw this upon my children. We would never saw our child crying when they are young. Praise Jesus. What I know, that what we speak really works.
Yes,
praise Jesus. For it's the word of God, and he's ready to watch over it. In Exodus chapter 1, verses 12, for the sake of angels of family, they who first moved with Abraham, they moved on to move with the children of Israel. Even when they are in Egypt, they helped them in many things.
Let's
read Exodus chapter 1 from verses 12.
Naye nga bwe beeyongera okubabonyabonya, bwe batyo bwe beeyongera obungi n'okubuna, ne banakuwala olw'abaana ba Isirayiri. Abamisiri ne babakoze emirimu abaana ba Isirayiri n'amaanyi, ne bakaayisa obulamu bwabwe mu budde obuzibu. Okutegana n'ebbumba n'amatoffaali, era n'obuddu bwonna obw'omu nsuku, obuddu bwonna bwe baabakoza n'amaanyi. Kabaka w'e Misiri n'abagamba abazaalisa b'Ebulaniya, erinnya ly'omu Sifira, erinnya ly'owokubiri Puwa, n'ayogera nti bwe mubakolanga abakazi ab'Ebulaniya emirimu egy'obuzaalisa, bwe mubalabanga nga bali ku ntebe, omwana bw'abanga ow'obulenzi mumutanga, naye bw'abanga ow'obuwala abeeranga mulamu.
Kaakati baatuuka eyo,
now they reached there,
nga omanyi waliwo emmeeza kwe babateeka nga bagendoza oba kyetumuyita ekitanda.
There is where they were put when they were going to give birth.
Kaakati baabagamba emulengera nga kalenzi ke kajjanga.
Now they told them, if you see a male child coming, you kill the child.
Kubanga bazaala nnyo ate kati bali mu kuwaala ensi
bagimalawo. So they give birth so much, and increasing, consuming the entire world of ours.
Naye ye Katonda kye yali akoze,
but what God had done,
yali yasuubiza Ibulayimu okusooka,
he had promised Abraham initially,
n'amugamba ezzadde lirina okuwera,
nga he told him your offsprings must increase upon the earth.
Kati okujjawo okwemulukunya kw'okuzaala okwo,
to take away the complaint of this birth,
Katonda yali bamalayika abafamiri abatambiranga ne Ibulayimu basigala batambula ne famire z'abantu.
Angels which moved with Abraham's family remained moving with his offerings.
Baali bajjawo obulumi bwonna,
and they were taking away all the pain, and they left only the normal labor pains. Now the children of the Hebrews, they even began to enjoy the experience of giving birth. And they are just yearning to give birth. And they say the child got out, I feel I want another child. And she struggle, never seen a problem. And they gave birth so much. And they make conditions of giving birth. And they had no problem with that. And increased so much. But their number initially was a few of them.
Yes,
praise Jesus. But they didn't find any problem in giving birth. Now they were always yearning to give birth. Give like six children once. But they have never seen what is called pain of birth. And you enjoy the experience. And as if they've gone to toilet, no struggle. You just push a little and The child is come.
Katulabe.
Let us see.
Okuva esura esoka olunyirwa 17.
Exodus 1 verse 17.
Na ye abazalisa ne bamutya Katonda.
Mm.
So tebakola nga bwe balagirwa kabaka w'e Misiri.
Mm.
Na ye ne babakuuma abaana b'obulenzi nga balamu.
Nti bamalayika baalinga we.
But the angels were around.
Ne bateekako bano okutya kwa Katonda.
And they put upon these women the fear of God.
Baali bazalisa.
They were helping the Hebrews give birth.
Okuva esula esooka olunyiriri olw'18.
Exodus 1 verse 18.
Kabaka w'e Misiri n'abayita abazaalisa n'abagamba nti kiki ekibakoza ekigambo ekyo ne mubakuuma abaana b'obulenzi nga balamu. Abazaalisa ne bamugamba Falaawo nti, kubanga abakazi ab'Ebulaniya tebalinga abakazi Abamisiri.
Bano abakazi bannange.
These women.
Bobanjawulo.
They are very different.
Tebalinga Abamisiri.
They're not like the women of the Egyptians we see.
Bobanjawulo ebyokuzaala byabwe balinga abagenze mmanja
kweya. It's like they have gone to help themselves in toilets. Yet the angels of the family were involved. And they changed the system of their wombs. And they took off the curse of the Genesis. You know that of the labor pains. It wasn't in the preparations of God. But it was given upon man like a punishment.
Okuva esula esooka olunyiriri olw'19.
Exodus 1 verses 19.
Abazaalisa ne bamugamba Falaawo nti, kubanga abakazi ab'Ebulaniya tebalinga abakazi Abamisiri, kubanga balamu. Abazaalisa we
bazaalisa. Balamu, bategaka akagambo.
They put a
word. Balamu.
These are living. It means the others were dead.
Bano bali balamu system yonanga
sabo system is
telling bulumi buno
bwo pains the experience
abantu bali bazala bulu
other people give birth well
balamu bali balamu nyo
so living
eyo party esingo balumeyo
buti bakirwa which pains them so much the sickness
manyi walwe birwadde ebiringa ebiri nomo
you know that sickness which seem normal
ngenjala
like hunger.
Enjala kirwadde naye kiri nomo nomo.
Is a sickness but it seems normal.
Wakubat kisera tuwayo dozi.
Every time we give it a little dose.
Abantu asinga bakiva nako balowooza si kirwadde naye nga bulwadde
bwe. Gave up on it sickness and sickness but it's a sickness.
Tebubula muguru tebigenda kubayo
bya mwanjala. It's not going to be there to experience hunger.
Era ebyo byemu ku bisuubizo bya kitaffe.
And there's some of the promise.
Tebali mwanjala tebali mwanyote. Kubanga ekyo kirwadde.
Hunger neither thirst. I told you that is a sickness.
It's
sickness we give dose. In the morning,
breakfast, dose.
Breakfast a dose gets in. A few more minutes,
the sickness starts.
You run to get lunch.
And you
give it medicine and it silences. Now in the evening, the sickness arises again. And you run to give it supper and you sleep.
Sometimes
in the night, the spirit is silenced. When you awake,
the
sickness is still demanding of tea.
And it's
the sickness that failed to get medicine for under the sun, hunger. Even what
pulls
it doesn't know. This sickness is more wild than HIV/AIDS. More than even cancer. It seems to have a treatment over it and a healing.
It's
to be given a little dose until you leave the body. But we pray God to do us things of Jesus. You know, when he took him in the desert,
he spent
40 days there and night without feeling hungry. After 40 experienced hunger, God healed the sickness. God alone has the medicine to heal the
he
didn't put in a medicine to heal anger. He put in only what can cool it.
That really
I'm feeling hungry. I'm hungry. I'm fasting. It's a sickness. You have pain over it. Because we made it normal.
That's what I'm so tired of the world. It has many problems already. Jesus said the world there are many sorrows. And one of it is hunger. That's every time we are preaching hunger.
Yes,
praise Jesus. Let me speak of God in Revelation there.
Lord,
let me take at least 2 days. And I'm not feeling hungry. And I don't get sick of sicknesses.
Inject
me the medicine you injected Jesus in the desert. And
he took
him for 40 days there and night.
Injected
him a dose. And it was to sustain him in those days. There's even a food they made for Elijah. And he was to move by it 40 days.
Never
experienced hungry.
Even
this prayer of our food as we eat it. Holy Spirit. Inject medicine which will take me some days. Let's
see,
brother. We
shall
start when he started the second heaven.
That's where we find that
concerning creation of man.
And
why is he having that sickness? People are sick, all of them.
I sleep
well because for Jesus, but the sickness of hunger. In the morning, you have to wake up, look for what you shall give it. If you refuse to look for medicine, you don't live long. We've gone back to our issue. We are in Exodus.
Okuva esula esoka onyolo 19.
Exodus 1 verse 19.
Kubanga balamu.
Baramu bulungi.
They are well and living.
Bahari bano bamalaika bayingira mu system ya busibu bajitereza.
They entered their system and aligned it.
Nebajijjamu bulumi
bonna. And they took away all the pain.
Nebabalekera ko bisabyo
kamu. And they left them on the normal level pains.
Masao nebaka abantu bano balamu
nyo. These people are so vigorous and living. And they don't have any helper. They have
themselves.
And they have cleansed themselves and they have done it already. They have much life. I thank God I saw those things.
So
my wife used to give birth in our room and should clean everything herself. And you find them, they are both well with her children. And she's with them there.
Yes, yes, yes.
Praise Jesus.
And
everything has been cleaned and the clothing is washed.
And
she's living.
She
was living. You know, most women, when you give birth, you've lied down and you're weak. And you've ceased to have life.
You
have no helper to take care of the child, you can't. The strength comes later. And you're struggling. Where's my child?
Yes, we
praise Jesus. Let me tell you,
you do
everything yourself without a doctor or nothing. We never had those experiences of doctors.
For they
should have done all things herself. Now I know what I'm speaking. I prayed for them and they happened because of knowledge which comes from the living God. Exodus
1
verses 19.
Abazalisa we bagenda okubatukirako nga bamaze okuzaala.
Nga bamaze dda bali wali finished. Omusanga ayonsa.
You find her breastfeeding a child.
Bakugambye tutto obwana.
They told us to kill the boys.
Katonda alina amaanyi bana abantu balina Katonda.
These have God.
Era ne batya Katonda.
And they feared God.
Bagamba batugenda otuukayo nga babazadde.
As we reach these women have already given birth.
Sibu nga balina mukuyonsa.
And they just breastfeeding. I've given birth to a female child. I've given birth to a male. You come and lift a little.
kill the child when the parent is watching.
She gave
birth and she's carrying, how are you going to kill the child?
Okuva esula esoka olunyiriri olwabiri.
Exodus 1 verse 20.
Katonda nakola bulungi abazalisa. Abantu ne baba bangi, ne baba bamanyi nnyo. Awo kubanga abazalisa batya Katonda n'abawa abaana.
Abazalisa nabo yasoka nayingira mu sistimu yabwe.
Go to enter the system of the midwives.
Nasiba sistimu yabwe nga tebazi.
And he blocked their wombs and they couldn't give birth. He said, when you kill my children, you two will never give birth. First, enter the system of all midwives, blocked it. Pharaoh told you what? You kill my children, the children of Israel. Now you two are not going to give birth.
Enter
their system, block their wombs. When they humbled, and they saw how the others did
part,
and they worshipped God, and God went to set them free. The angels of family, we enjoy the experience of what they do. The others speaks of you, you don't give birth, you tell the angel to block their womb, never to give birth themselves. They say, I give birth to only male children. Give me females that I may prove it. The next thing
he
said, I'm going to give birth to a female. Even the name was given me. What is her name? She's Sadia.
She's
Topaz. What is that? Those things are easy. The spiritual system, how it works. But it involves believing the word and to pray through it. The automatic system, you're free to do it in your own wisdom. And you're counting your periods, the safe days.
Even
the natural of the creation, you get medicine. And you use it. But this is of word for the one to fulfill the word of God. When we enter spiritual system, we are looking at John 6:63. The words I said to you, they are spirit and they are life. Everything you must be doing, it with the spirit. You pray within words of spirit. And you speak with angels in the spiritual realm. And they work within the spiritual realm. And we get here on earth. Even see what's moving on, but it's working for you.
Your spiritual system,
that spiritual system involves angels serving us. That's why Bible Paul says,
Hebrews 1:14-14,
which means that things inherit salvation. When we speak of spiritual system, the family planning will give you birth. Angels who are in the spiritual realm. And they enter work on the system when people don't see. And they are led by God in the spirit.
Yes,
praise Jesus. Let's move on with Exodus. Exodus 1 verses 21. God set them free, for he had blocked them.
Yes,
praise Jesus. He blocked them. And he said, you not give birth.
First
leave my people to give birth as I want. God can do like this.
He
can block the one troubling him who doesn't want to give birth. And
will
set free the one who wants to give birth. Or if you want to block him, he is never hindered and blocked. That's why you sit to reason with him. Like it's in Isaiah. Isaiah 1:18. Now come and we reason together.
It's
the moment in the spiritual system you come to reason with God. In all systems of giving birth,
You must sit under the counsels of God's words and you inquire from him.
Or
let me tell you, you take medicine and he says you're going to give birth. You can take the medicine and it weakens them. And you
flame,
I took my medicine. Let me go and play the game. I'll come out without getting pregnant. You are joking. God just blows
it
and the medicine is no more working. You claim I took my medicine, let's go. No problem. God is only changing seasons and times. And you heard in Ecclesiastes
Ecclesiastes 3:9-11
makes everything beautiful within its time. You can't hinder him. He can do whatever he wants. Even though they put there that ring and you never reason with him, he can lose it. And you get pregnant. Let me tell you, even though they cut you, your ovaries can join them. If he wants to work, you can't block him.
The cut
your ovary goes in and joins it. As you are out there in your places, you get pregnant. As you come back, you ask the doctor, did you work really well or not?
It was
even taken 5 years. Now, how did it happen? The Creator joined them. For initially, you had nothing they could cut. God is the one who created them. Now, how can he fail to join them? He is called the one who
molds.
When something is spoiled in his hands, he makes it afresh.
Yes, he was.
Praise Jesus. I enjoy God. Let's go to Genesis 18. These are angels working in season time of giving birth. Angels of family who moved with Abraham. They are here to help you within the family planning. Genesis 18 from verses 1.
Mukama namulabikira awali emivule gya mamule. Bwe yali ng'atudde ku mulyango mu ttuntu. Nayimusa amaaso ge n'atunula. Era laba abasajja basatu nga bayimiridde mu maaso ge. Awo bwe yabalaba n'ava mu mulyango gw'eweema n'adduka mbiro okubasisinkana n'avunama. N'ayogera nti, Mukama wange, obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso go, tova wali muddu wo kwegayiridde. Kale nno baleete otuzzi.
Yes, yes.
Praise
Jesus.
Angels will begin to come in our families. I told
them,
first make you use the path through dreams and visions. Then they will appear physically.
Yes, yes.
Praise Jesus. After we've studied of them, when we study Jerusalem, we have to study groups of angels and their codes. When you ask them the codes of the kingdom of heaven, lest a fallen angel visit you and trouble you more.
Yes, yes.
Praise Jesus.
It's
what causes us to know these things, everything to be in knowledge, that we don't get confused
in
any other situation.
But
the three angels, one comes on behalf of the Father, another for the Son, another for the Holy Spirit. That's why you heard Abraham say, Lord, he's not saying my Lord.
But
the Father, Son, and the Holy Spirit, they are one person.
Yes, he was.
Praise Jesus.
According to
what is
in
1 John, chapter 5.
Bible
in the English version,
King James.
Like King James.
It's
chapter 5, verse 7. With the three witnesses in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And the three are one.
Yeah,
the same one we see in Matthew 28.
19. For we make all nations disciples, and we baptize them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Now these three angels, they came for the sake of Father, Son, Holy Spirit.
That's what everyone
say, oh Lord, not lords. There are three, but in them he speaks one. And when these angels come, they have to be one. And they shouldn't come an angel claiming he's only of the Father. And he tells you other things, and he goes to the mother, speaks other things to trouble you.
All
the angel of the mother speak different, and one of the father different things. Even the one in the children told them different things. All of them must have spoken the same situation. They asked Abraham in Verse 9. Genesis 18 verses 9. These ones can give you time. Within which you're to give birth. And when you change the counsel, if you sit in the counsel of God, they can be able to tell you what to do.
Yes,
praise Jesus.
Do
it in this season and the other.
We've
given you 6 years. The next years go work, the next years you're
going to
give birth. Give birth in the first 3 years. Or the first 4 years. For the next years, you have no time to give birth. We shall block you. Not trouble us.
They are
starting to preach, and you're having a young child making noise. Then you leave the pulpit to go first breastfeed the child. They will not accept that. Entering marriage, you enter, you give birth immediate. Reason with God children to give birth to.
Ask
how family plan is going to be.
Or
your view for you, so we have a view. Okay. We can reason and tell him, I want this and that. And he too will give you his opinion.
For it
to reason with him. Don't reach there, you reason alone. I want this. And that. You don't want to hear what God wants? People have come to reason together. Each one has his opinion, something to speak. You're not going to reason with God, and you reason on your own things. You tell him, God, that is that I want, we've reasoned. Reason with him, what thought has he given?
Is he pleased
with what he has given, or he wants to correct you? Let's move on. Genesis 18 verses 10.
Ibrahim ne Sara bali bakaddiye era nga bayitiridde obukadde so nga Sara takyabeera ng'empisa ey'abakazi bweri.
Empisa eri eya buli mwezi yali tekyagira.
System of the women of the period was no more in her. If I'm no more in those childbearing moods, I can't get pregnant. Now, what are the angels speaking? She began to laugh after what they spoke. People have problems upon their minds. The angels are the ones who blocked her all along, not giving birth. And they counted the one a distinctive child.
How the, it's
going to come the clan of God to help the world.
Now,
some people of you, God may first hinder you give birth to children you want. May
he
give you only boys or girls. A son this time.
He
will trouble him. I see he
said
people put in the basket we brought on earth.
The one
according to the future we see of them is not going to be easy. We are not going to give our own these people.
You know,
in Zechariah 5,
there are
angels who bring children on earth. Angels work on the council, seasons and times.
It's
the same angel who comes in the family, who works on the children.
That looks
in the colleagues who have brought the baskets and the children in the
basket.
No. They can't be taken to the apostles of God. They can't be taken to the ministers of God. Take them to the Chinese. Or take them to India. For the children to worship many other gods. Don't bring them here. They will trouble my family. I don't want.
You cry,
Lord, give me
females.
Give me girls.
Mukama,
Lord,
Ninaba
give me girls.
Give me girls.
You know, the girl, they're going to give you what they're going to do
to
you.
Ask
God, what is happening? Where is my male child?
Yeah, so
wait a little. The age of the children.
The
children they brought are not easy at all. I don't really understand what we speak of. They'll give you a child and they'll trouble you. You know, Sarah resisted over this issue.
He brought
her not to bring hard children.
She
told Abraham, go aside. Go aside.
And
let's get a child from there. They got Ishmael. And he's not an easy child.
He
began to have clans of children who are terrorists of today. If he had waited, let me tell you, women, many times when a husband resists, ask why. For you, humble them. But when you see him insisting, refusing, there is a major issue behind it. She said, let me inquire of the Lord. This issue, how is it? God told him, leave her. Do what she's telling you. But she will see what come out ahead. She reached ahead, she got jealousy. He had refused.
So
let's wait for God.
No,
they are killed. No. Let's get the child aside. At least let me give you my helper.
And
drive that car perhaps will bring twins. Don't rush on things. Try to connect and handle them slowly. Genesis 18, verses 12.
Sala naseka mundai nga yogera nti nga mazuku kadiwa andisanyuka. Era ne mukama wange nga kadiye. Mukama nagamba Ibrahim nti kiki ekimuseseza Sala.
Kati aseka.
Now why is she laughing?
Yes, he was.
Praise Jesus. You know, Sarah began to
laugh.
Yeah, Paul is going to give birth.
She doesn't
even the ways of God.
Abraham
was deeper in knowing God. More than the wife Sarah.
He had children,
and she would understand things her own way.
Abraham said,
I know this God is going to give us a child.
No,
you go and get from my helper. We
all can mature with our wives, and we are on the same level of understanding through and faith. Praise Jesus. If we commit ourselves to wanting to know, Abraham wanted to know so much. He inquired the things to the Lord. Lord, I can't just do what I find. The woman told me this and that. I don't want to refuse, but God has not told me the things. Let me first inquire from the Lord. Let's move on to here. Genesis 18:13. She began to laugh in her heart. Now, getting old, she's forgotten Ecclesiastes.
Ecclesiastes 3:9-11.
God makes everything beautiful in its time.
He puts
you end in going in menstrual periods. And he can postpone and add more seasons. Praise Jesus. He himself registered our parts within his book. According to Psalms 139,
from
verses 1-16, he will explain how he put in place our parts. And he knew I'd give it this time, and this one this time. When it will die, I'll add in more time, and I'll add life in it. And it will do this. That's where our prayer base. And what dies, like the eyes of another not seeing anymore, and you pray for them, they add more time for them. For some parts gradually die. After a part upon you was given a time, which it has to survive. Even
Ahia
was given a time to reach a time to get old or to have a bald. But you can add, and time is added more. And the gray hair is postponed, or the bald is postponed.
Yes, he was.
Praise Jesus. Let's move on to Genesis. Genesis 18:14.
Waliwo ekirema Mukama, mu biro ebyateekebwawo nikomawo w'oli. Ekiseera we kiridda, ne Sala alizaala omwana ow'obulenzi. Sala n'alyoka yeegaana ng'ayogera nti sisese, kubanga yatya.
Owulidde kye yagamba.
You hear what she said?
No, sisese namwe.
I've not laughed.
Naye kubanga yali atidde.
But she had gotten afraid.
Manya abakyala ebiseera ebimu mwerabira bye mwayogera.
You know, women, sometimes you forget what you spoke.
In
some things you do, you forget them totally. It's very bad to forget. Let's ask God to have a remembrance.
Even with the husband,
I never spoke that. This one in a little moment, she was claiming she's not spoken that. And she's not even laughed. Things of refusing began from the garden. Genesis 3. They asked Eve, what have you done? And she says, the snake. Instead of repenting of that law, she began to point on others. This was brought to me. I expect
that
God help us.
You are
in the home claiming you woman, you caused me to bark at you. Why don't you tell yourself I barked? You man, it's you caused me to cook food and it got burnt. You sent me here and there at the same time. Why didn't you count seasons and times for that? The things of giving excuses, let's stop it.
Wait.
And just align ourselves.
Genesis 18:15. Ne batunulira e Sodoma. Ibrahim n'agenda nabo okubawerekerako. Mukama n'ayogera nti Ibulayimu namukisa kyenkola kubanga Ibulayimu talirema kufuuka ggwanga ddene ery'amaanyi era amawanga gonna ag'omu nsi galiweerwa omukisa mu ye.
Ne bagamba Ibulayimu
yeetaaga
tumubuulireko ku byama.
To tell him of the secrets.
Mango already tukimanyi.
Already we know that.
Agenda fuuka ggwanga ddene.
He will become a great nation.
Kati oteekeddwa okubanga weewadde eri Katonda asobola okubuulirako ne ku byagenda okukola.
Commit yourself to God, he can even tell you what he's going to be doing.
Kale ngenda kukola kino ne kino.
I'm going to do this and that.
Badde njagala okitegeereko mukwano gwange.
I want you to be aware of it, my friend.
Yes, yes, yes.
Praise Jesus.
Kati tuweweyo nnyo eri Katonda.
Let's commit so much to the Lord.
Tunayinza okutegeera ebingi kuva gy'ali.
Able to understand much from him.
Yes, yes, yes.
Praise Jesus. Genesis 18 verse
19.
Yes,
he
was. Praise Jesus. Let's get to Genesis 21. We
began
from verse
1.
Genesis 21 from verse 1.
Mukama najira Sara ngabo yayogera. Era Mukama nakola Sara ngabo yagamba. Sara nabulubuto nazaira Ibrahim omwana w'obulenzi ngakadiye. Mu biro ebyo ebyateekebwawo Katonda be yamugambako.
Katonda be yali yamugambako baateesa ku biro ebyo.
Kirindamu
emyaka nga.
Wait for close to.
Omanyi obadde na 9 naye 9-5. Ogenda kuba ofuna omwana.
You'll be getting a child.
Naga.
You say what?
Oyogedde biki ku
9-5?
Ndi mu 9.
I am 90 years.
Akungamba ku 9-5
ogenda obusana. I'll get back and give birth at 95.
So ba malaika ba family bano,
these angels of family,
basobola okukolera ddala omulimu
omulungi. They can work very well at the same time.
Bakubuulira ne bobeera oyiseeko emyaka.
Even though your years have passed.
Ne bobeera oyiseeko ebiro.
Even though seasons have passed.
Basobola okuwa ezadde kuba be bakwasaganya ebiro
ne bisee. They can give you children for the connect and work on season and time.
Be ba malaika ababeerako yo wokusatu ali mu kubikulu esule y'omukaaga.
The angels were on the third with Revelation 6.
Olunyolo okuna n'olwokutaano.
Verses 4 and 5.
Malaika ow'ebipimo.
The angels of the scales.
Webiro nebiseera.
Of the seasons and times.
Oyo naye bamusindika mu family abeeramu.
That is sending the family is in there.
Ne tubeera nga buli kimu kya biro na biseera.
And we have everything in season and times.
Si kuleka mwana ata magezi matono.
Not to get a child and understanding is minimal.
Mu myaka bwe gyalina kuba mu kibiina kino ata ali mu kirala.
This year they have to be to this class, they are in another.
Ine miaka musanvu.
They are 7 years.
Ali mu P1.
They are in
Simani
P1.
Ali mu nursery.
I hear they in nursery.
Ayo byo tebabikiriza buli kimu kina kuba mu biro na biseera.
Everything has been its season. Understanding upon the child every level. That they don't remain behind.
Affecting a plan
affect your plan, you have to move by mostly financial. We are still in Genesis. Genesis 21 verse
3. Sara gwe yamuzaalira erinnya lye Isaaka. Ibulayimu n'akomola omwana we Isaaka nga yakamaze ennaku 8 nga Katonda bwe yamulagira. Era Ibulayimu yali yakamaze emyaka 10 omwana we Isaaka bwe yamuzaalirwa.
Mpozi babasingana baliona mmeka?
They fought them when they had how many years?
Bali mu 9.
They were 90.
Ne wayitawo emyaka emeka?
And they passed how many years?
10.
10 years.
There
he would have given up on that message. And he said, this God,
these promises,
they take long.
And
whatever he brings blood.
Wakamara mu new generation zafuna ojo God
miezi
mingi
ukato
mpanga na mubenzi obawe
given me even a spouse
sina na kalimura bembera
jeni look at the situation I'm
talking about subiza subiza
fe but promised a lot of things
na wacha kalanye
ode and you've gotten worse
huh? Ode yo mubulino ga mukama
you going to bed is alone I feel I'm tired.
Mm.
Genesis 21:5.
Ibrahim yali yakamaze emyaka 10 omwana we Isaka bwe yamuzaalirwa. Isaka n'ayogera nti, Sara n'ayogera nti, Katonda nsesezza.
Nzizeemu n'enseka bye naseka luli.
I love the last time.
Omanya embeera z'ekikazi
naye the way we clothe Christ, I pray we all change.
Oyinza okuleeta ekintu mutufu n'omugane
tugenda
gaggawa.
We are going to be rich.
Yoka we mugaggawala ate yomba
for us.
Obuseko bwe mbwe yasekanga.
The same laughter she doubted the message. The same laughter she's laughed when the message has come to pass.
But
God has really worked on us by the word we have heard. Genesis 21:6.
Buli anaawuliranga anaasekeranga wamu nange.
Kubanga emyaka gye yalimu
many years.
Buli akiwuliranga alina okugana.
Everyone to hear had to laugh over it.
Lubereberye essula y'21 olunyiriri olw'omusanvu.
Genesis 21:7.
N'ayogera nti aliwo oyo eyandigambye Ibulayimu nga Saala aliyoosa abaana be. Kubanga muzaalidde omwana w'obulenzi nga nkaddiye. Omwana n'akula n'ava ku mabeere. Ibulayimu n'afumba embaga ennene ku lunaku Isaaka lwe yaviirako ku mabeere. Saala n'alaba omwana wa Agali omumisiri gwe yazaalira Ibulayimu ng'aduula.
Omanya abakazi,
you know women,
ebintu muyinza okutandikubira mu ngeri
endala. You see things differently.
Weera omwenenge jolo.
Omwana
oyo kayimirira nga atunuulira oyo. Alabika atukudaali.
And you begin to imagine this child looking at my child, perhaps is mocking him.
Kumbe bambi mwana takudaali.
The child is mocking.
Because
you interpret things wrong.
Genesis 21:10. Kubanga omwana w'omuzaano tajja kubeera mwisika wa mwana wange.
You've heard very well. He told Abraham, chase this child. You know.
The
child is mocking us every time.
He
passes here. I feel even jealous over him. He's the one who sent the husband to give back to him.
You're
not rash.
Ebintu tubikwate mu kiragiro kya Mukama.
All things in the commands of God.
Bisobola okubaawo.
They can happen.
Yes,
praise Jesus.
Naddala ng'olina omwami ali mu kigambo kya Katonda ng'alina okukkiriza.
When you are with the husband in the word of God and he has faith.
Mpozi kaba tali mu kukkiriza
mu kigambo kya Katonda. Who are not in faith of believing the word of God.
Kiseera ekyo.
In that moment.
Be babeera ng'abakazi abasajja abo.
They are the ones who appear like women, those men.
Abeemulugunya
boogera ebitasaana. And they complain, they speak things we are not right.
Kati ate nga mu kiseera ekyo gw'oli ng'ate omusajja mu famiry omukazi
gw'olokuba
Lubereberye essula y'21 olunyiriri olw'ekkumi n'olumu.
Genesis 21:11.
N'ekigambo ekyo ne kiba kizibu nnyo mu maaso ga Ibulayimu olw'omwana we.
Ibulayimu n'agaana
now.
Mutwe gumba obba.
I'm feeling headache.
Omukazi ye yangamba tuzaale.
The woman told me to go get a child.
Just
a child who is my child. Let me go inquire from the Lord.
Let me tell you,
we are all in this word.
But I will
just pray for the level of women to rise in wisdom and understanding. For we grow very slow within the word.
They began with
Sarah, where the journey began.
But the maturity of her was not minimum. Even to mind to become a friend of God.
The
woman was low in her levels. She looked so much about the challenges around.
But
Abraham concentrated on one thing, God.
My God
has been doing something. What made her say it now? This woman has told me things which are different.
First
she told me, I go to help and we get a child.
I asked God,
he told me do what she says, but the problem will come to her.
He said,
God told me to go, but there will be a problem. And she insisted I go. If there is any issue,
and
you enter the Holy Family, and you feel someone is resisting it, let's first wait.
You must be patient.
All of you go inquire from the Lord. You know, we don't refuse advice. Many times the vision of bearing the home as a head. Many times it
involves
seeing clear
for
you. You have eyes, you have to hear keenly, and you hear right. Yet the other part, making the women and the children,
and the friends,
it's big, it can help you. They have the heart. You know, when a woman decides, if it's right, she
decided
right. If she decides wrong, it's that. And you get chaos very badly there.
We
pray that God makes you decide only the right things there. For you have a heart, women. It's the part, see, the man is the head. Get the women and her children make the rest of the part of the body. And they are the ones with the heart. And in the financial planning, we shall see them more there.
Yes,
praise Jesus. If they decide wrong, you've knocked. The head, you must be working very well in the brains.
You
try to shift them from the wrong side.
But
they have sunk the heart in it. To hook them out there. You can even begin to have a disagreement, but you bear with that disagreement for a little moment. Have you seen that?
Yes,
praise Jesus. What I know about the man being the head, one brain brings this thought, another thinks of it, another waits what they are going to tell me. And they want to also connect all that. Now, many times when telling something, they may not first believe it in immediate. And they take a time to see. Now, if you're
a
woman,
you say,
don't mind me. Because you are the heart, when you enter something, you just sink in it immediately. Now this one is on the three brains. I'm thinking, let me imagine it. You see, he's not minding you. And he said, look at this man. I tell him something. From the Lord. Now what are we praying? The three brains tell him no.
Inquire
from the Lord, may have a better option.
That's
why it's called the head, for he has those three categories of thinking. Three brains don't work in your family, you have a problem there. Let's read on here. Genesis 21:12.
N'olw'omuzaana wo mu byonna Saala by'anaakubuuliranga.
owuliranga eddoboozi lye kubanga mu Isaaka ezadde ly'omwe linaayitirwanga
mukama n'amuwabula n'amugamba
kale
kati bya kubanga olwedde yabyogera ebyasooka ne kano
muwulirize
omanyi kati bw'otamuwulirize endowooza olaba
obwongo
bwe kati kikuvuma
yeeraridde
bye yayogera
n'amugamba
muwulirize
naye
okomangaoko ne twogeramu
Ibrahim
teyakomanga Sara byamugambye nga ddayo kewakati
Ibrahim whatever Sarah told him he went back to inquire from the Lord
kaza ngambe bwebiti
ne bwebiti told me this and that
sibiganye naye nzise okugamba
but I've come what are you saying
bane situvumirira bakyala
musonge against women on this issue
naye twogera kweki ekyobuna
we speak of the weakness
mukukiriza
in the faith and
nengerije mulwawo okula mu kigambo
and the way you take long to mature in the word
yesu yebazi
praise Jesus
era butunatunamu wano
when we look here
abasajja abayinza oyimirira ne baweereza mu mazima mu kigambo ekinywedde
obulungi
babeera bangi okusinga
abakazi
yesu
yeebazibwe
naye tujja kuyambagana tutuuke ku kigera
kyekimu
kubanga ekyo kisuubizo kya mukama
waffe
bw'ayogera mu efeso essuula
ey'okuna
olw'omwenda paka 25
nti
yatuwa ebirabo ate ebirala ebyomwoyo ebisobola okuyambagana
ne tutuuka
ffenna ne tukula ku kigera kya
kristo
so newankubadde wabeerawo obunafu obwo eri omukyalo
oyogenda
okuwasa oba gwowasaguwawasa fuba olaba ng'oyambako atuuke ku kigera n'omusajja waatendewaliddwa kubanga ye bwongo omutima
olumutalinaayagala
kyusakyusamuba mwatesiza ku kintu ekigumye
gwe
mukyala naawe kalambira
awojjayo
omutima
gw'ogaanis
tugenda mukyalo
we are not going to the village I've refused
what is this mukyalo wali
yeye
ovudde mu banno ng'oli bwongo yiyayiya
you change the plan
waliwo mukyala woyina okukalambira
n'olemerawo
ate olwokuba ye bwongo amala
n'abitegeeraalipaati
y'omutwe amala
n'akiraba
nokira
kyala
ekintundu ky'ogambyeomanya ja
yesisasimukyala
ensonga natuuseyo
nengetulaensonga
eyo tujja kubitegeera
we shall understand it
tusobole okwetegeera tubeerewo nga tuli bulungi nnyo mu family
and we shall be well in the family
katuwulire
let's hear
olubereberye essuula ey'21 olunyiriri olw'ekumi n'essatu
Genesis 21 verse 13
era n'omwana w'omuzaana ndimuviisaamu eggwanga
n'amugamba totya omwana amaze omuwa
omukusa
ekyali kigaana ibulayimu okugoba
amukusuubaobe
bugobi bwenti
omwanatalina
namukisa
agende
bugenziyagatulizoningeko tusuke tugende
erimukamamubuuziekintu
kitugenda okukola kirimu omukisa oba
tekiriimu
luberebere essuula ey'21 olunyolo 13 kubanga lyezzadde lyo Ibulayimu n'agolokoka enkya mu makya n'addira emmere n'ensawo ey'eddiba ey'amazzi n'abiwa Agali ng'abissa ku kibegabega kye n'omwana n'amusindika n'agenda n'atambulatambulira mu ddungu ery'e Beeruseba n'amazzi ag'omu ddiba ne gaggwamu n'asazika omwana we wansi w'ekisaka ekimu n'agenda n'atula wansi ng'atunuulira walako ng'ebbanga akasale we kagwa kubanga yayogera nti nneme okulaba omwana ng'afa n'atuula n'amutunuulira n'ayimusa eddoboozi lye n'akaaba Katonda nauli edobozi lyo mulenzi ne malaika wa Katonda naita Agali. Ngaima muguru.
Oli debulunje chaliwo.
You heard what happened?
Olokubanga Ibrahim bali omode plan ye zadrine
ligeza. Abraham had been given a plan of the child was gone.
Ebamugamba nti omwana tumuwadde
omukisa. They told him we blessed the child. Leave him to go.
Ibrahim kasita ayogera ne Katonda.
If Abraham speaks with God,
chakora.
It does the same thing.
I don't
know if you understand that.
And this
saw a blessing.
The
child began to cry, and there was no more water even eating.
And the mother
put him afar not to see him die.
And
she began to weep.
And God
had him from heaven, for they already networked the family.
No, everywhere you go,
though you shift,
first
always inquire from
the Lord.
Will his network be within that place? But will your network be in there?
When
I pray from that place, will you listen to me?
Let's
move from here to there. That's where you found problems.
You
keep changing without asking God whether you go here or there.
These already have been
blessed. And the
angel of heaven, God blessed in
heaven, and he called her.
Why are
you crying? Water is right there.
And
the family moved well.
Abraham never
remained with the curse
of saying
he chased his own child.
And Sarah said, let's
chase the child, let's take them away. Chase them.
Whether
God blesses them
or not,
I see them also mocking me.
He interpreted
things differently.
Now,
I request the women,
if you reach marriage
or you are in a family,
always leave a
space to inquire from the Lord.
Before you get
angered, you get harsh,
always
ask whether you are doing it in the Lord or not.
The thing you say the man has
refused to implement it,
ask
what reason is right there.
For
two are better
than one. We
move on to be helping each other.
In the
name of the Lord Jesus.
Genesis 21:17. Golokoka oyimusa omulenzi omukwate mu ngalozo kubanga ndi mufuule eggwanga eddene. Katonda n'azibula amaaso ge n'alaba oluzzi olw'amazzi n'agenda n'ajjuza eddiba amazzi n'anywesa omulenzi. Katonda n'aba wamu n'omulenzi n'akula n'atuulanga mu ddungu n'afuuka omulasi w'obusaale.
N'afuuka omulwanyi nnamigi.
Yes, praise Jesus.
Out of Japan, which came
the Chinese, the Japanese.
Asia,
most of the people in Asia,
they
came from this elder son.
Yes,
praise Jesus.
Bless
him.
Akati.
Now,
Isaac,
Isaac,
Jacob,
they began to struggle. But it came from the mother.
And
they reached to heading to Egypt.
But the
other is prospering.
It speaks
of rushing.
It caused them
to move to Egypt.
They
had to go back to Egypt.
Well,
that's where
they are told the woman.
They chased them to experience being a slave as she was a slave serving them.
Those are the
penalties which are harsh.
They
come ahead and they meet you.
You
know why they were taken to Egypt?
They
got this slave girl from
there.
This woman. And she worked
for them.
She gave birth a child
to them.
And Sarah brought issues of chasing her. I'll take you to Egypt, you'll serve them as slaves. Do what you do when you reserve some time and space.
Leave some
wisdom and understanding speak within you. Don't speak what you want. I think you see what came out of it. They spent 400 years in Egypt. Penalty of treating harshly the other woman. Who was a slave among them. When they got off Egypt, and they reached to give birth into her, and they chased her after. And Sarah was spearheading all that. And they taught her a lesson. After she repented, she said, she called Abraham a master.
You can say
truly, Abraham, I'm going to be listening to you because we have knocked.
Whoever
says in Peter, 1 Peter 3, Sarah reached to call Abraham her master. She greeted, humbled, and said, but the things you do, they are always wise. I have to humble. But initially, no.
Go to
the other woman, we have a child. The conditions were much, but she eventually humbled. What I can tell you, brethren, if you
can
move with angels of family,
they're
in all things to correct us, we have to agree and listen to them.
We can ask
things seated on a table and pass reason on them. If
you
can't tell God,
this and
that. Let's not just decide what we decide.
If I think
you see what fall on these people. Their children, the offspring from Isaac and Jacob, they end up into Egypt.
And
they had to back serve Agar where they got her from Egypt. And she came to serve them as a slave. And they left Anne there. They went ahead and chased her with a child she had passed with them. And Sarah sat with her and told her, I have accepted now. I'm requesting. Go with my husband. And give us the child. After she turned against her. Praise Jesus. But
it
caused them to go to Egypt. Let's move on to here.
Oluberebelie esula eyabiri mwemo olunyiriri olwabiri.
Genesis 21 verse 20.
Katonda naba wamu n'omulenzi n'akula n'atulanga mu ddungu n'afuuka omulasi w'obusaale n'atulanga mu ddungu lya Palani ne nnyina n'amuwasiza omukazi mu nsi y'e Misiri. Awo mu biro ebyo Abimeleki ne Fikoli omukulu w'eggye ne bagamba Ibulayimu nti, Katonda ali wamu naawe mu byonna by'okola. Kale nno ndayirira wano nga Katonda. Ndayirira wano Katonda nga tonkuusekuuse nga nze, newankubadde omwana wange, newankubadde omwana w'omwana wange. Naye ng'ekisabo kiri kye nkukoze, naawe onookola nga bw'otyo nze.
Yes,
praise Jesus.
That's
the preparation moved like that.
But
what I can tell you,
the spiritual family planning
of giving birth children,
yes,
praise Jesus. We try to see that we ask for signs, which proves they have given you that time. And if it's given you already,
don't
argue about it.
Yes,
praise Jesus.
If they
have come and they've come in the moment you've reasoned with them, and you argue, say it's impossible,
they're going to be
giving you a penalty like this. Let's look at
Luke
chapter 1. Let's look at Luke chapter 1. Let's begin from verse 11. Let's begin from verse 8.
Luka esule soko nyolo munana. Awolwatuka Boyalinga akola omulimu ogw'obwakabona mu maaso ga Katonda. Ng'oluwalo lwe lwaliraana. Awo akalulu ne kamugwako ng'empisa ez'obwakabona bwe zaali okuyingira mu yeekaalu ya Mukama okwoteza obubaane. Awo ekibiina kyonna eky'abantu kyali nga kisabira bweru mu kiseera eky'okwoterezaamu. Awo malayika wa Mukama n'amulabikira ng'ayimiridde ku luuyi olwa ddyo olw'ekyoto eky'okwoterezaako. Awo Zakaliya bwe yamulaba ne yeeraliikirira n'atya. Naye malayika n'amugamba nti, "Totya Zakaliya, kubanga okwegayirira kwo kuwuliddwa. Mukazi wo Elizabeth alikuzaalira omwana ow'obulenzi. Oli mutuma erinnya Yokaana."
Malayika oyo
that angel,
biseera ebisinga aba ayogera ku biseera oba erinnya
oba
omwana ki ky'agenda okukola baba balina okuwaako ku bubonero
obwo
nga wano bwe bwogerwako
ayinza
okuwa erinnya
oba
n'ayongera okwogera
bw'ati.
Luka esula esooka olunya lw'ekumi n'essatu. Naye malayika n'amugamba nti, "Totya Zakaliya, kubanga okwegayirira kwo kuwuliddwa. Mukazi wo Elizabeth alikuzaalira omwana ow'obulenzi. Oli mutuma erinnya Yokaana. Olisanyuka era olijaguza."
Mwana oyo ajja kuba wa ssanyu
era
ajja kuviirako okujaguza.
Luka esula esooka olunya olw'ekumi n'ettaano. "Kubanga aliba mukulu mu maaso ga Mukama, so talinywa mwenge newankubadde ekitamiiza."
Balina okubaako bwe bakubuulira eby'obutuukirivu by'agenda otambuliramu, engeri gy'ogenda omukuzaamu. Akamu bayinza n'okukakuluusa nga ke kwogera.
They make you dream and you say, "Child, speak to you."
Ngagamba mama nze ngenda kuba engineer.
And they tell you, "Mom, I'm going to be an engineer and an evangelist before you give birth to them." And you say, "Dream the child." And he's telling me this. They will do it.
Bakazala ne kakula ne kabagamba sirwadde nabbi wa bulimba. Kyokka ng'akaana tebannabakazala kakyali mu lubuto.
Because they won't. And she said,
"Ebyo bye kayogera."
She said, "What?
What a nabi wa bulimba." Kaana kaba Gilton. Tebannabakazala.
The children of the child of Gilton.
Ka Yerusalem.
The Jerusalem. He told them in the womb that so and so is a false prophet. Yet they have not given birth to the child.
But
that one is going to haunt them when he reaches here. I don't know which Serwada. Have you understood that? The child knew that Serwada.
Luka esula esooka olunyi lwa 15. Era alijuzibwa omwoyo omutukuvu okuva mu lubuto lwa nnyina.
Ne bagamba okuva nga
tekannafuluma
alina omwoyo
atandikirawo
otegeera nga
tonnakazaala.
Bagenda okukazaala bakugamba taata kifaananyi taata owa ddala aliwo.
Where is the real father? And the child has the spirit. Speak words which are major immediately. We need such children. The child is messed up.
Luka esule soka onyura kumina mkaga.
Luke 1:16.
Era bangi mu baana ba Isirayiri alibakomyawo eri Mukama Katonda waabwe.
Bw'aba bakubulidde omwana oyo gw'ogenda
okuzaala,
bagenda mu maaso n'okumwogerako by'alina okukola.
Luka esula esooka onyura 17. Alikulembera mu maaso ge mu mwoyo n'amaanyi ga Eriya okukomyawo emitima gy'abajjajja eri abaana.
Nti alibeeranga gundi oba ye gundi oli eyaliwo yakomyewo.
Luka esura esooka onyirwa 17.
Lwaki batera okuba nga bakuwa kubyexamples
give you this hints about the child.
Nokulabika ngo kati omwana nga bamukuumya erinnya okuva eri
onoonya
ebirikwatako mu Bayibuli n'abitegeera
nga bwakula
n'akula ng'ategeera kyali
ekyalina okukola
batuuka emyaka tujja kugiraba
olina
okugenda ng'obayigiriza ki kyebalina
okubeera
okusinziira ku linnya ly'omuwa kati oba amutuma mukasa simanyi oba ogenda mutendeka kubaki.
I don't know what you're going to be teaching them and training them in that name.
Oba ye kawalya.
Oh, they are kawalya.
Onamutuma onamuyigiriza kola biki okusinziira ku linnya
ly'omuwa. Teach them to do according to that name.
Luka esula esoka olunyiriri olw'17. Alikulembera mu maaso ge mu mwoyo n'amaanyi ga Eriya okukomyawo emitima gy'abajjajja eri abaana n'abatawulira okutambuliranga mu magezi g'abatuukirivu okutegeera Mukama abantu abaateekebwateekebwa. Awo Zakaliya n'agamba malayika nti naakimanya nti ekyo
mpaayo kabonero
naye
teyakabuuza mu bulungi
ekyo
kisoboka kiti
abanaebintu
byoŋŋamba byogera n'akitegeera
ntibamuwa
akabonero
akakaa
nakati olina okwogera ne katonda mubuka
osaba
akabonero
oyinza
okusaba nga mbuwe kambuwa za
kambuwa
naye n'akuwa akabonero
akakaa.
Luka esula esokonyerwa 18. Awo Zakaliya n'agamba malayika nti n'akimanya nti ekyo kubanga nze ndi mukadde ne mukazi wange akaddiye mu myaka gye. Awo malayika n'addamu n'amugamba nti nze Gabudyeri ayimirira mu maaso ga Katonda.
Nyimirira wa mu maaso ga Katonda
obadde
tunakuntegeera
soogera
nko bitatuukirira.
Luka esula esooka olunyiriri olw'19. Awo malayika n'addamu n'amugamba nti nze Gabudyeri ayimirira mu maaso ga Katonda era natumibwa okwogera naawe n'okukubuulira ebigambo ebyo ebirungi. Kale laba olisirika era nga toyinza kwogera.
Togenda kwogera kekabonero ketukuwadde.
It's the punishment we give you.
Oyogerayogera nnyo mu maaso ga
Mukama ebitali. You speak so much before God things you are not worthy.
Katogenda kwogera.
You're not speaking.
Buli okwoyigenga okufulumya ebigambo
ebyamagezi. Learn to speak words of wisdom.
Osabye sana bajiwulidde gwe bulijjo gisaba ate ogamba etuuka eti.
Now you're questioning how it can come to pass.
Tiwebaza Mukama n'enkwebaza
webale nnyo.
Era kabonero ki Mukama
k'otegesa akana
akakasa ab'ewabweru abatakulabye.
They have not seen you.
Awo n'akuwa akabonero akamu.
And will give you a good sign there.
Naye asaba kali eri akazibu.
Ask for a hard sign.
Nibaga tugenda kwogera.
Told him not be speaking.
Luka esula esooka olunyiriri olw'abiri. Kale laba olisirika era toyinza kwogera okutuusa ku lunaku lwebiribaawo ebyo kubanga tokkiriza bigambo byange ebituukirizibwa mu ntuuko zaabyo.
N'amugamba ogaana ebiro
n'ebiseera
naye bamalayika ba famire bano nga
bajjakubanga
batandika
okukolaolina
okwegenderezamu banga okwogerayogera ebitasaana mu famire nakyo kijja kuvaako obuzibu
bwamaanyimukama
okututaasaako ng'otabusa ajja kukuziba ku
mumwogo
wewaka oyombayomba
kwagalaaaa
abatuyita mbu tukusabire
enaffe
tumubuuza mukama wagambye ennaku agenda kumala nga asatu ayogerayogera
nnyo.
musajja ayomba yomba buli lwakoma
wayomba
katumuzibe ku mumwa
banna etwabo
okomawo webogoza bukoze
wako
ogenoka
you begin to struggle to speak and you have blocked your mouth.
Bino bigenda kutunyumira
banange
era bowuliranga omwami wo yebogoza
bukoze if you don't even feel pain, you know what is happening.
Okay,
you speak again, they have been silenced.
This Zakaria
used to
Ezekiel.
When he preached preach things to people they never heard. And they
argued about
them. What he wanted.
You don't understand,
you'll die. This time, God told you to block your mouth. When you reach what I put in your mouth is what you speak. When I block, you don't speak. Now we shall enjoy this.
You speak so much,
you come when you're harsh.
To
walk so much.
Let
the eyes be blocked and we see. This woman walks so much. Block her eyes 7 days and we see. Let her be here and she learns how to settle home. 7 days you don't see. You still go to the neighbor's place and begin to make rumors mongering there. That happened at the era of Elisha. God blocked their eyes to see things
upside down.
When he reached ahead, he opened their eyes.
Think
of these angels.
We ourselves
wish the family to be like that.
But
know that those things have to be involved in.
For
some people don't accept scriptures
until you've
seen coming to pass upon one person.
And
there can be a good example. The one
that's
come to pass, they see themselves as an example to themselves.
And those
say they've done a good work.
This
one, they speak so much.
The man
you move out there proposing every woman, you reach to speak and the words are not coming out. And you come back home, you are struggling to speak.
The
woman you are every time
getting
assaulted other men. Someone have sealed you. And they have sealed you. Even Susu, you can no more do that. Now you will tell us where you were.
These
too many things that are interesting.
You
bring them and you come back and we enjoy that. We can feel the joy.
When
you are always moving outside and they make you
smoke
and you
appear
like a big bottle
of
soda.
The
one you'll be with
it.
And they run. We shall enjoy God this.
And
we shall keep righteousness. We ask you to do that to us. If we walk in other ways. If we
are
able to forgive us. After we repent and we totally left
for things.
We have gotten repenting totally of them. I pray God one thing.
Let
him not wait you after doing it, but let him do it to you before you do it. Because
if
you serve someone who never speaks, it's also more hungering.
You say, Lord, you
are
sealed before.
Naye Katonda nga bw'atabaleeta,
as God is the valet,
atusuubira agenda kukolera ddala mu budde
bwenyini
okulwanirira
ensonga entuufu.
Buli omu akuuma
obutuukirivu.
Lwaki toyagala? Kati waliwo agamba okufuma ebiki by'osaba kubanga era oyagala okutambulatambula
bwoli.
Saba mukama abakolengako n'olugambo.
I pray God even makes a room among about you.
Wekyamyakyamye
w'abantu
yatuseddewo omukyala
gyewamulese ewaka n'amugamba.
Yakyamye w'agundi naye tebakoze ebiri ne bino abadde
akwana.
Naye agenda w'aba yakatuuka
wano.
Ngenda mmuggyako
amaanyi.
Bw'anaggyewo ojja kumulaba nga
talina.
Olyoka otegere kye
nakugambye.
Ere byo tusaba abikolere
ndala bulungi.
Mina atukuuma mirembe kale
mu bulokozi.
Tunamulaba nga ali masekati ga ffe wennyini Katonda
wa.
Nga alamula.
And he's judging.
Luka esula esooka olunyiri lwa 21. Awo abantu abaali balindirira Zakaliya ne beewuunya bwaludde mu yeekaalu. Awo bwe yafuluma n'atayinza kwogera nabo ne bategeera nti alabye okwolesebwa mu yeekaalu n'alwawo ng'abaweenya n'omukono nga kyasiruwadde.
Okumayo wakanga
wabadde okuwaana and you are proposing to a woman now
kubanga bakukuwaana
or they have proposed
ogenda okudde waka
as you come up you are.
Bijja kunyuma bisubi
drastic.
Wana tawana nakaya na mwami
ogwo mchalo. Be the husband of the wife.
Gama malaika wa mkama mwacha
mkuwala. If they propose, block their mouth.
Atuke paka anungaguzi.
They will reach where they are blocked here.
Ndiyo ke mbuze biyabata
wako. I will ask them what they were doing.
I will go,
maybe.
Murababa itako tayongera.
You see the pastor you're not speaking.
Ato wadechi.
Another they made foolish when at Lumbuja.
Again, they tried to murder me to
have you took them to Mbarara. The things of accessory to sell them.
You
went, bought a prostitute into the lodge. And he stole all the money from him. He came back, he didn't mind us, he kept silent. If we gave him money and we are hungry,
we
were me and my wife. Those days we had two children.
And
we had Pastor David and his wife and the child. When he came back, he didn't mind us.
Around 8
in the morning, he was not speaking his sign language. He's speaking something.
Is this a window? What is this?
Is it a carpet?
What
is the ground? We close ourselves in the house. And
we
ask, what did he do to this man?
Let's pray for you. You've
said
him.
You said, I will not do it again. I
went
to go.
Waliwe yajja ne chupa bamu itaka
lukwago.
Kwagareka mkazi wo munyumba.
Kwago left the wife in the house.
Agenze tunda ngo yi
went to sell clothing.
Afunye sete nyinja.
He got much money out.
Afunye maraya. He
got a prostitute.
Tuka maraya nga mulembe.
Prostitutes them.
Yatunyumize bin ne.
So that we laughed.
yakomawe wakanga aine chupa ya soda
ngandeni a bottle of soda big
aga
he said
kabona bampita nga kabona
ngatiye
yangu tukene nko
kena yasinu but it's not way
tutu kama chiko
eh chimwe
pozi pozi ndikabona
ya
bezina kuikanga.
What did he do?
Sentences in Kama.
A man tempted me.
Nengura Maraya. I think I have a name.
She was
at Nagendo Kumariza went. And in it, you find any way. Not in the no good day, but yet they were
away. Did go to his home.
Yes, if you had to work at the Tawanyanga.
I used to. Trouble us. I spent 2 years telling them God beats the
rebellion.
He beat them in the third year.
Two years
they say,
God,
how
has
been
in the churches
where they do what we want. He beat them with we fear. And they are hard-hearted. For the beautiful
heart,
he went back. And he did another thing. And
he
beat him a wound, a hole in the heart.
He
came back before my wife. And my wife looked at him like this. As he was praying for her. Don't pray for him. I found him there. And he's not breathing. They put a hole in his heart. I told him, now what?
My
prostitute.
Prostitute.
Now there's a brother of his called Sally.
Sally
had brought us to his home. Prostitutes in. Now that day we hid
at
him. For we are sleeping at his house. He wanted to chase us.
Yes,
that he can bring his prostitutes home.
There
came policemen from the police post. And they got him and said he appears like he stole. When we went to get him, he said he appeared like a thief who stole from us.
The man came reported
is the one who stole from him. He slept in prison. We got to the next day and it's not him. When he came back,
he had left
and gone to Busega side. He brought a prostitute. He brought.
When
he came back, he just slept down. I saw him in a vision and he's in this game. But he had gotten out already. In the morning, when
they
taken off the body of this one, they gave him another
with the feet.
Not even do anything.
They took
off his body. In the morning, he was not fitting in the body.
Now,
get a wife, they got a child.
He's
desiring another woman. And he left the wife in the house.
I'll
go buy a prostitute and at least touch. He went to buy.
He went through
the he did the words.
He was
going to
use it.
He found the edge of fire. He touched his chest like that.
He
pulled something out.
And he put the hand
like a fire. He put it in him. He fell on the door.
Ha ha ha. naye twawulira nga tukooye ate baba bakola ebintu
bingi
ne tutukosera mukama sooka oyimbeko bannange tumale okuba nga tusomesa abantu bakumanye
kuba
bali bayite basomanga mbabulira obuwulizi
ngemba
nyumizaamu
kakati
olulala y'omwoyo ngaja oba yajemera katonda
kyaliaina
ekintu kyeyamujemerako daudi ayinza okubaa mukyala wange naalota ekiroto nga basimya
entaana
nga bagenda muziika mu
yafudde
kati malayika oli najja n'amugamba tukusonyiyeyo
lutuli
ne baziikawo ne wamerawo kino ekinunku n'ekiwunya
ekyedda
ne bamugamba naye bw'onaatuuka eri n'oddamu n'obaako akabonero akakiddamu kye tukugaanye ogenda wunya ng'ekyo kye
tusimbya
bana omuvubuka yatandika
owunya
era ne kati akyawunya omuto guno gwasiwuka gwonna ne weyesiiga
emizigo
oli munno omulala baatuka ekisaa ne beegatana
omusumbaombu
bansabira mbu simanyi
omwoyo
simanyi ali kunzaddeku
baatuka
eyo ne batandika okusiiba ennaku
musanvu
kati mukyala wange mama kwini yasooka okuloota nga agudde ddala ajja ne pepa
gyatusomere
waayita omwezi ogu
omuvubuka
n'atabuka eyo n'asituka mu bbanga nga bamuwadde amaanyi
He claimed they are giving him power.
Yajja ne kapepe wakanga byatusomesa ne Dawudi yayiwaali. Nga tekuli kye tulabako
gy'asomesa. He was teaching us nothing on the paper he was reading.
Nga akyankalanye.
And he's gotten mad.
N'alyoka akuma omuliro ewaka ewuwe.
He raised the fire.
N'agamba nze mpakanyiza okuyitibwako we.
And he said, me, I've argued against his call.
N'akuma omuliro awo n'atuzaako abaana ekiro.
He made children sit on the fire.
Ebyo yali asula nabo.
The ones who slept.
N'abagamba balina okuyimusa okukkiriza.
He told them they have to raise faith.
Buli omu n'amuwa akaweke ka sukaali.
He gave each a drop of sugar.
N'amugamba balina okuyingira mu kukkiriza paka nkafuuse omugaati.
Enter faith until it becomes a big bread.
N'ajja esusu mu bbaafu n'abasiiga. N'agamba mbu simanyi Yesu. Bamuzaalira mu kiralo kya nte era arabise leero mu bukyafu muno mwalabikira yakyankalanira ddala n'agenda ewooyo omusumba
we
n'atambulira ku waya ng'alina
ebyamuyingiddemu
n'agenda asamba olujja omusajja oyo omusumba oyo yalina olujji nga kuliko jezebeli ng'akutta
ekitabo
nga ye agamba ye mwoyo mutukuvu
nga
yakubako ekifaananyi ky'omukazi ng'akutta
ekitabo
nga kiriko mu katonda wange ali
nange
kati omuvubuka bwe yagenda oyo yasambaawo ne balyoka bamusala
wange
ne kayiwa omusaayi
omusumba
n'agamba kati binywedde omusaayi
tebigenda kubakulumba
naye ne kati oyo omuvubuka bwakyankana
bwanaye
fe twawulira nga bitutamye
kubanga
mulimu abajjanga n'agwa naawo n'avunda
n'awunyanga
bamukubye oluyi n'ajja bugi n'agamba bankubye
oluyi
n'atandikirawo okuvunda ng'awunya ne musaba naye katonda nga mukambwe annange nga takola bikola batume ne banna bitabigase
byonaera
bwe twasaba twaire mukyala ne tugamba tugende tusabe
tumugambe
mukama lindako tumanye olina okulaga ekitiibwa kyo ekyoluvannyuma naye ekkanisa tumanye teyoluvannyuma ina okuwa ekitiibwa okusiga yasookunneko abantu basome tuweeyo akaseera basobe tubategere okuba omuntu
ng'akutegeera
naye bano kati n'agamba nze mbadde enkulaga kyengenda okukola
naawe
era kyengenda okukola mu new
generation
sigenda kuzanyirwako ku kanisa
yange anti
nkomawo mu
kanisa
era kitaffe mwenyine yagamba nze nkola omulundi gwange ogusembayo gwe
nayogerako
ogukyabulayo omulundi
gumu
anyenye eggulu n'ensi
naye
nkubuulire temulaba twakatwala emyezi si
munaani
tulabula buli omu ali yeyaza
we are warning everyone is playing
bw'anaagolola omukono
when he will stretch his hand
ayayaya Until you intercept
when you stop, and you will not stop.
Tell
you think there is a joke in this place.
When
you begin to work in this entire world, you will stand well, you will pray for their
world.
You will do what he did to Egypt, all of them. Join all the prophets and the apostles. Then
will
make a holy church for himself. Which has to fit the others to be lifted with the saints. That scripture has to come to pass.
And
we to remain, we are to be changed with the other who come.
He
has to find faith on the earth.
Question,
you asked it in Luke 18. And the Spirit asks, when the Son of Man comes, will he find faith on earth?
Faith
coming from hearing and hearing God's word. People are still in with the word. That's the direction it creates right now.
He's
going to do within it an amazing work. Like we had in Daniel 11. They with knowing of their God. They will teach many and they will do exploits. I know that clearly.
We sample
us at Lunguja and we had it gotten threatened. As he stretches his hand, when he stretches, no one can withdraw the hand back.
He
himself, the one who decides that let me reduce. We still pray that he stretches the hand. You don't know what is in his hand.
The
promise to Pharaoh, he told him, let my people go free. And he refused.
He told
Moses, I stretch my hand to work. He will set you free.
Yes,
praise Jesus. Now, any moment, God will begin to work.
Yes,
praise Jesus.
He
works in us today to prepare us. He then, his power is working in secret. But
he's
never worked in secret all days. It says in Isaiah
48,
from the beginning I've never spoken in secret.
It
must speak what is spoken in secret to be seen. What he had hid long time. And I'm waiting for him. We are in Luke
1
verse
23. Awo lwatuuka ennaku ez'okuweereza kwe bwe zaggwaayo. Naddayo eka ewuwe. Awo ennaku ezo bwe zaayitawo, mukazi we Elizabeth n'aba olubuto, ne yeekweka emyezi 5 ng'agamba nti, bw'atyo Mukama bw'ankoze mu nnaku ze natunuuliriramu okunzigyako ensonyi mu bantu.
Mu kiseera kino ate omukazi ono ye yali strong.
In this moment, the woman was strong.
Era bwe yamubuulira bwe baba.
And the vision is showed to them.
So
he could no more explain to them. He got on the womb. He's explained to the wife.
And
this time the woman was stronger.
She had
set her heart waiting for God. How many years? No doubting.
He
explained hard in science and she believed. And this one answers him. Remember they left him hearing but speaking. He could not speak but he could hear.
But
if he said that,
amen.
Amen. And this one too will answer, amen.
If you don't
speak, you don't speak so much.
Luke 1 verse 26. Malaika Gabrieli n'atumibwa Katonda mu kibuga kye Galilaya, erinnya lyakyo Nazaleesi, eri omuwala atamanyi musajja eyali ayogerezebwa omusajja erinnya lye Yusufu.
Waliwo enteekateeka mu kuzaalibwa
kw'abaana kubanga
kati ate oli yali ayagala kulemesa
kubanga
Yokaana alina okujja ng'era
Elijah.
Kubanga yali Elijah owookubiri.
For he came as the second Elijah.
Manya Elijah yakomawo mulundi
omulala. You know, Elijah came back the second time on earth.
Ne baddamu ne bamuzaala.
And he was born again.
Baali bamutwala mu kibuga Yerusalemu.
Taken him to Jerusalem city.
Ne batuula mu lukiiko.
And they sat in the meeting to bring him back.
Ne balangirira mu Malaki essuula eryo
yokola. And he proclaimed in Malachi 4.
Nti Elijah bagenda kumusindika okudda ku nsi.
Elijah is going to be sent come back on earth.
Ategeke kubo lya
Mukama. To prepare the way of the Lord.
Kale ne bamukwata.
That was gotten.
Ne bamutwala mu gwe ery'okusatu.
He was taken the third heaven in the garden.
Ne bamwambula omubiri gwe yalina ogwayo
ogw'omugulu. And clothed the body he had of heaven.
Omwoyo mutukuvu n'amuvuga.
And the Holy Spirit drove him.
Mukale za Rweni mbona amukomyawo
amagaali. Brought him back in the wheels.
Na picking wa mnyewe jasi
kibona. The Spirit sent on the earth.
Tebamuteeka mu mitwe muli kudda yate. Okusumbukana n'okumuronga.
They did put him in the heads to waste his time be there.
Omwoyo yamuvuga direct magari.
The Spirit drove him direct to the wheels of the four living creatures.
Yamusindika eno mu
kutyo. And they pushed him at the altar.
Awali emitwe gino egy'abakerubi.
Where the eight of the cherubim are.
Magari wano.
Which are in the wheels.
Mwe basunsulira mubiri kigwo ogendera.
Where the separate body you're going with.
Gwanga kiri ogenda.
Which nation are you going to.
Ne bakuwa bamalaika b'ebipimo.
And they give you angels with the scales.
Era bo baali bamulinze n'okumuleeta ku lubuto lwe lumu olwo.
To bring him in the same womb.
Kati ate gwe bakugamba eno
ngo bakana. Tell you here.
Omuntu bamukozi
program kuferi. Program special from heaven.
Yesu yebaze.
Praise Jesus.
Kale Bible yeraga nti oluvannyuma lw'okuzaalibwa kw'omwana.
Bible says after the birth of this child.
Yayogera bamuzibula omwanga ayogera erinnya
lyo. The father spoke and he opened his mouth to speak the name of the child.
Erinnya nga liriko amafuta agasimulwa.
And the name has anointing which sets free.
Yayogera agamba.
He spoke saying.
Gwe Yokaana.
You are John.
Oh, you're good.
You have spoken.
You'll
finish that
chapter.
But many things
which God
can do through blessing in these angels in the family planning of the spiritual.
And
if you want to understand more, you look at what is in Genesis
20. Yes, we have
praise Jesus.
How we can
close the wombs and all parts when he passes through the spiritual system. You read how Abraham was in Egypt with the wife at Abimelech's place and he desired the wife of Abraham.
God
locked their wombs and made them get sickness of different types.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Okutuusa nga manyi Katonda bwe tunaabanga tutambudde bulungi.
If you shall move well with God,
ajja kubanga yakwatibwa obuggya omwami wo.
You will begin to be jealousy over your wife or your husband.
Omuntu yenna obutamugololerako wadde omukono
newankubasa
okusikula omumwambo ayogera.
Their hand towards them or speak a mouth to them.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Sisobodde soma ekyo olw'obudde.
I've not been able to read that because of time.
Naye nga bugenze. Oba tugisome olugendo lwe tunaaluddamu etya. Katusome.
Let's read.
Lubereberye essuula eyabiri onye olusooka.
Genesis 20 from verse 1.
Ibrahim n'ava eyo n'atambula okugenda mu nsi ey'obukiiko obwa ddyo. N'atuula wakati wa Kedesi ne Suuli. N'abeera mu Gerali. Ibrahim n'ayogera ku Saala mukazi we nti ye mwannyinaze. Ne Abimeleki kabaka w'e Gerali n'atuma. N'atwala Saala. Naye Katonda yajjira Abimeleki mu kirooto eky'ekiro. N'amugamba nti laba, gw'oli omufu bufu.
N'amugamba gwe.
Told him you.
Oli mufu.
You were as good as dead.
Omanyire otya mukazi wa nnabbi.
How familiar is the wife of my prophet?
Katonda ajja nakulumba ku bantu abo.
Who will attack even those people?
Kangubule tetugenda kudamulwana ne banne.
You're no more fighting, going to be fighting with the
devils. Akugamba byakugamba simanya.
Tell you what they tell you.
Wengo sirika ngode.
And you keep quiet, you go aside.
Laika wa familia yange ndozo ulira banne iba.
Angel of my family have heard the neighbors.
Ajja yite eri abalumbe mbiro.
You pass and attack them in the dreams.
Agabe kwe.
He tells them you.
Olina mufubo
kwe. You are as good as dead, you don't know that.
Eri familia jo.
You family will be alive. Attack, you don't know that.
Omanyi tujitunulide
nyo mubi ya wachikili upon them in heaven.
Ate nkulabe nchanga we isali
mko. I see tomorrow pass and you arguing against the land. I will kill you.
and he comes back.
Mugambi,
I have told them and they update you. I enjoy that. We are not going to urge you.
No.
Go, this
will
bring people praise. Go to kill them. No. You're sitting there and troubling us. You don't backfire back them. You send the angel family to meet them.
You
dream in the night as they are weeping them. And they are telling them why they are being beaten. We shall enjoy a good home.
Pabula family ya mukama twandibadde balungi.
God would have been so well.
Ne tubonyebonye nnyo
olw'obutamanya. So much because of ignorance.
They want design of a neighbor could not go and yombagane nabo.
Quarrel with the neighbors.
Bo usirika kimuno nga mukama ndo aba kusomoze.
God, you see they're challenging us.
Yamugamba mu kiroto.
You told him in a dream.
Wo lina mufuku for
you
yambo
kunyine. Wo fadda. You are dead.
Kusinda kuliyo
according to what you do.
Uyo mukazi kuina yo mu
woman, you know who he is.
Katonda seba atusamu ekitimba.
God honors us.
Era atukiriza nyo zaburi ya 15.
Psalms 15.
Obutanyoma batukuvu abati ya katonda basamu
ekitimba. God honors them who fear God.
Oya nabira nga nyumba ya mukama
yali. The one will be in the house of God.
Katumale yo ano.
Let's finish here.
Genesis 20,
verse 3.
We oli mufu bufu, olw'omukazi gwe watwala, kubanga alina bba. Era bimere kiyalinga tannamusemberera.
Yamuganya ogamba omusembera. Katonda abeera n'obujja.
God is a jealous God.
Mukazi wani gw'ogenda.
Whose wife are you going to get away from there?
Buli abumere kuyayagala.
Abimere wanted to approach.
Ngawulira amanyi talina.
Feel is weak.
Food dead.
And is dead.
Not that you know, press
up, not the press
ups. You
try to do everything.
What?
Nothing.
Consult
all the decisions of me.
You make
decisions.
What?
Nothing. Genesis 20, verses
4.
I've done nothing. Ignorance can make you innocent? Genesis 20, verses 5. He told me
she's
a sister to him. Did you inquire proving she's a sister?
Nayogera nti ye mwannyinaze nga nnina omutima omutuukirivu n'engalo ezitaliiko kabi.
Nze mukama ndi mutuukirivu.
Amuddamu
nno mu kirooto
bwaera
sirina kabi ku ngalo
naye
nga akabi gajjuza obutamanya kye
kisoose.
Wange obutamanya tebukujjisa.
Ignorance never makes you innocent.
Oh.
Now you have to be very careful here.
Which they
tell you married. You're married. I'm not married.
They will
weep you from there speaking things you're not right. Are you married? No, I'm not. I'm seeking. I'm searching.
Yet
you took the ring off, you kept it in a bag. You want to move out and eat things out.
Genesis 20 verses 5.
One
would have expressed it.
Namga nsanze nakuyamba
nokuyamba. I even helped you.
Kubanga namanya eri bakugambye
mwanyi. Knew. I helped you. I took and with you strength from you. But if you dare try it.
You
would have killed him immediately.
Every
time he thought about it, he had no strength.
And
he could not even touch, neither do anything.
But
if he had dare try it, at that point he was going to die.
Nagamba nakuyamba ne kulemesa
help you hinder you.
Tuberebere sura ya 2 onyoro mukaga.
Genesis 20 verse 6.
Ne kuziza okunyonona. Kyenava nema okuganya okumukwatako. Kale no zayo mukazi w'omusajja. Kubanga ye nabbi naye ali kusabira nawe oli bamulamu.
Ye ali amanye ndi ali nabbi.
Did you knew he was with the prophets?
Most
think Abraham wasn't a prophet. But he was a prophet.
But
he never proclaimed himself. And they never knew a prophet had come. They knew there was the usual passion.
You know,
it's good not to proclaim yourself.
For
even strength manifests God manifests power when you don't proclaim yourself. You
don't
say I'm the great man of
God.
Power still manifests.
For
he did tell them he is a prophet.
He preached
and lived like other people.
Luberebere esule ya 2 onyoro musanvu.
Genesis 20 verse 7.
Naye ali kusabira nawe oli bamulamu era bw'otomuzeeyo. Tegera nga tolirema kufa gwe n'ababo bonna.
Yamugamba nja kutegwanga
yolo nandi bale. I'll kill all this nation, finish it.
Mukazi
oyo. For one woman.
Ogeza n'omulimira.
If you dare insist on her.
Yes, yebaza.
Praise Jesus.
Sa tugeze fube okubera mu
family ntuko. Let's be the holy family.
Obufumba obutuko.
A holy marriage.
Yes, yebaza.
Praise Jesus.
Yoka tulabe mukama.
That we shall see God.
Bwabira ku lwaffe n'awo
lirekwa. He stands for our sake and carries vengeance for our sake.
Genesis 20 verses
8.
Abimeleki n'agolokoka enkya mu makya, n'ayita abaddu be bonna, n'abuulira ebyo mu matu gaabwe. Abasajja ne batya nnyo. Abimeleki n'alyoka ayita Ibulayimu, n'amugamba nti okoze ki? Nange nakwonoona ntya, gwe ondeetere nze n'obwakabaka bwange okwonoona okunene. Onkoze ebikolwa ebitagwana kukola. Abimeleki n'agamba Ibulayimu nti walaba kiki ekyakukoze ekyo. Ibulayimu n'ayogera nti kubanga nalowooza nti mazima okutya Katonda tekuli mu kifo kino. Nange balinzita olwa mukazi wange. Era naye mazima ye mwannyinaze.
He told them this really she's my sister.
Mwana wa kitange naye si mwana wa mmange.
Bali baawukanya
maama. Their mothers were different by the same fathers.
Yes, ye mazima.
Praise Jesus.
Amazima mu biro ebyo olineteeka lyetuula mu kyamateeka.
The truth those days the law we see the
eryobutawasa muntu gw'oliko Oluganda
nayite biri. Marrying a relative was not yet in place.
Kubanga okwonoona okungi kwali
tekunnaba kuba. Much sinning had not surfaced on the earth.
Ebyaddala bwe tudda mu mazima ffe era tuba baaluganda.
When we get back to reality all of us are related.
Yes,
praise Jesus.
But
because of immorality spreading much, they hindered us to marry the ones we are related to.
Vanga tuandie kanzenga umuntu ayenda okuvanga mutobwa.
Who would have called us or someone committing immorality right from being a young with your brothers and sisters?
Ubanga mama azadde omwana.
Or the mother
said mulungi nnyo.
And the child appears a man who is grown.
N'agamba mama.
And they said, let me take my child to be my husband.
Obatata n'arabe
eriwara. Or the father said the daughter.
Which has grown
beautiful than the mother.
Hali n'alyoka akyukira
eriwara. And he began to turn to the daughter.
N'agamba nti liyitirivu.
And they claim they are more beautiful.
Yabateka wa mateka.
That's why they put these laws in place.
Luberebere esule ya 2 olunyiriri olw'ekumi n'ebiri.
Genesis 20 verses 12.
Era naye mazima ye mwannyinanze mwana wa kitange naye si mwana wa mmange n'afuuka mukazi wange. Kale, Katonda bwe yantambuza okuva mu nyumba ya kitange, ne ndyoka mugamba nti kino kye kisaakyo kyononjolesanga mu buli kifo. Bwe tunaatuukanga oyogeranga ku nze nti ye mwannyinaze.
N'amugamba baali bakola endagaano yaabwe.
Made an agreement together.
Era nga ababiri bwe batudde okukkaanya ne Katonda yakoze ekyo.
Where two agreed, go to.
Was
in the midst, as Matthew 18
and 19.
Where two will sit and agree on something, it will be done.
They agreed,
and they say, wherever we shall go, when
you reach there,
tell them you're my sister.
And
truly she was a sister to him.
Right?
Even never to speak and show off that she's a wife.
Most,
we always ask me, why don't you introduce your wife and your children to us? It's not necessary much. For God introduces them himself. Is it not that?
The
things of pastors you do every time the wife is the first on the
pulpit.
They are in show off in their own thing.
Every time
the pastor's wife, my children, let them be given chairs here.
And
pastor's chairs and children are not sitting on the front sides.
God is the one who
introduced them and remains standing well without getting troubles. That helps them never to be attacked by wolves.
If
another reason, you must look. Maybe it's this one.
Most
of you come and ask
me,
maybe he has no children. Yes, children.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Genesis 20
verse
14. Ibrahim. N'amuddiza Sala mukazi we. Abimeleki n'ayogera nti, ensi yange eri mu maaso go, tuula gy'onooyagala.
Bakukwanjudde
wano.
So tekikwetaagisa nnyo okuba bulango n'obuyinza bwo
n'amaanyi.
Naye Katonda ayinza
okubiraga.
He says,
let him rejoice within the Lord.
Genesis 20
verse
16. Nagamba Sara nti laba, mpadde mwanyoka ebitundu 10 ebya feza. Laba ky'ekyokubikkako ku maaso gy'oli. Eri abo bonna abali naawe. Ne mu bigambo byonna ogattiddwa.
N'amuddiza n'aliwa byonna bye bakoze.
He paid back whatever they did.
Eby'okutwala omuntu ne babeera naye eyo.
The person to be with her there.
Nababbye.
And they have stolen her.
Ne baliwa.
And they paid back.
Lubereberye essula ya 17.
Genesis 20 verse 17.
Ibrahim n'asaba Katonda. Katonda n'awonya Abimeleki ne mukazi we n'abazaana be.
Bonna yali yabalwaza.
God had made all of them sick.
Na tebazaala.
And they don't give birth.
Wali asisinkana munne.
No one meets another.
Webaagala okugenda.
When they want to go.
Buli omu talina maanyi.
Everyone is weak.
Ensi n'ebeererawo bwe.
And the world moved on like that.
Era ebyo ebiro tebaalaba kuzaala kaana konna.
And those seasons they never gave birth to any child.
Abamalayika ba family kye bakoze.
Angels of family, what they had done.
Bali ku family entukufu baje
kuwa. They were on the holy family watching over it.
Dubebere sura ya 2.
Genesis 20 verse 17.
Ibrahim n'asaba Katonda, Katonda n'awonya Abimeleki ne mukazi we n'abaana be ne bazaala abaana.
All the nation was no more giving birth to children. And they wondered.
Omwaka ne kuyitawo gumu ebiri.
We spent 1-2 years a woman has given birth to the nation.
Bagenda okuba olukiiko ng'abasajja bonna baalwala tebalina maanyi.
All men had gotten sick, had no strength.
N'abakazi.
Even the women. Almost that shut them all. They remember you just to swing. But they closed them.
And
they said, what's wrong with us?
muntu nali nenkana bwe ntika
kati feel like this and I'm this. Genesis 20 verses 18.
Kubanga mukama yali asibidde ddala embuto zonna ez'omu nyumba ya Abimeleki.
Bonna yabakwata n'asiba.
All God closed them.
Nga teri kuzaala.
It's not giving birth.
So Katonda asobola okusiba
omu. So God can block and close someone.
N'otazaala.
And you never give birth.
Oba n'asumula n'ozaala.
Or it opens and you get give birth.
Eyo gye tuyita spiritual.
What we call family spiritual family planning.
Erimu ebintu bingi bye tuyigidde.
It has many things we've learned into it.
Tusaba kimu mukama atuyambe.
Ask God help us.
Tubyekuume.
That we take care of it.
Eberebere sura eyabiri nyirwa 18.
Genesis 20.
Kubanga mukama yali asibidde ddala embuto zonna mu nyumba ya Abimeleki olwa Sala mukazi wa Ibulayimu.
Olw'omwami w'oyo oba omukyala w'oyo
bwe
mubanga mutambulidde mu famire entukuvu n'obufumbo
obutukuvu
oba omwana wo yenna
gw'ozaala
Katonda agenda kubalwanirira
oyo
omuwala w'atambulatambula
bajja
kumuggala w'akomewo akubuulireko
maamaomanyi
nabadde kusomera ate nga ntambulatambulatambula
oyo
abo abalenzi abo balina ebintu bye bakolaakola eyo naye bajja kudda nga balina eccupa obatwaleko mu
ddwaliro
nga cupa nnene
bazireeyo
mu mpale
zaabwe
kano waliyo famire yabalokola abaddala
beginning right now
era goruka ku migere ebyo
tukisabire ebyo
waliwo atayagala famire
omwana
wo ng'atambula atambula
ebamuggalawo
nga agenda amenya etteeka osangamu kitaawo
n'ennyoko ekitiibwa
agenda ajjula nga n'oli omulenzi bwajjulira
bamujjulira
ebintu ebitategeerekeka mukama tukwebaza
olw'okuyigiriza
kubanga watugamba mu Isaaya 48:17 yegwe mukama atuyigiriza okugasa mukama twagala okulaba ku mugaso gw'okuyigirizibwa okutanula leero ng'okusoma kuno bwe kuli ayi kabaka ba kabaka kubanga totuyigiririza bwereere ng'ekisuubizo kyo bwe kiri eyogera mu Isaaya 8 nga ngiddamu 17 okuviira ddala 12 n'okukwira ng'oyogera yegwe mukama gwennyini atuyigiriza okugasa era abikkula ebigambo naffe tulibibuulira weebale Katonda afumize ebintu byonna kubanga twazze ku lusozi lwo mu Mika essula ey'okuna okutuyigiriza era Katonda affe buli omu ayige waleme okubaawo n'omu anoonya okuyigirizibwa aye Katonda affe balibeera mirembe abantu bwe balikuumibwa ng'ebisuubizo bye biri mu Isaaya essula ey'okubiri bw'oyogera nti balijja ku lusozi lwa mukama okuyigirizibwa mukama atuyigiriziddwa ng'omwoyo gwe bw'asomesa era nga bwe kiri mu Yokaana 14:26 omwoyo omutukuvu bw'alijja alibayigiriza byonna era alibajjukiza byonna weebala omwoyo w'amazima omwoyo wa Kristo kubanga otuyigiriza bingi era otujjukizizza bingi ebyabaawo nga bamalayika ba famire bakola tusaba ayi Katonda afumiza ebintu byonna osonyiwa ebisoose ebibadde bitambula obutali bulungi era obutali butuukirivu bwonna nga bwe tubadde tukola ebiyise mukama otukuze n'omusaayi gwo era osaasire nga bw'asuubiza baloyokaana esooka essula esooka olw'8:10 nga bw'oyogera nti bwe tubeera nga twenenyezza era nga tukkiriza nga tuli boonoonyi oli mwetegefu okusonyiwa naye bwe tugaana ebibi byaffe tukufuula omulimba mukama twenenya olwaleero era nga bwe wasuubiza mumpita mubikola batume essula ey'okubiri 38:40 oyogera nti mwenenye munaaweebwa ekirabo ye mwoyo omutukuvu kale era bwe wasuubiza mukama mungeri essula esooka 23 oyogera nti bwe muneenenya n'abawa ekirabo eyo omwoyo omutukuvu anaabaleeta otutegeera ebigambo byabe tutegedde era nga tusaba omwoyo omutukuvu otekinge akisoni mu nsonga eyo ayi kabaka ba kabaka otukkirize ebigambo bya Katonda nga bwe tusomye leero kubanga tulidde mu Zaburi 13:19-22 nga ddala bamalayika mmwe mutukkiriza ekigambo kya Katonda era abakola nga muwulira eddoboozi ly'ekigambo kye ne mukola okwagala kwe tusomye leero ebigambo bya Katonda ebikulu ebya spiritual family planning erimu bamalayika abasatu aba famire be tulabye mu lubereberye 18 abaakyerera Ibulayimu 9 ne bagamba nti mu biro bw'ebityo olibeeramu ezzadde kale bayinza okukontrolinga ebyo byonna nga bwe tuwulidde aye Katonda affe bamalayika ba famire abo bwe tuwulidde
mubakolise ekisooka esula ekumi n'emonyolo ekumi ekulwabamalayika omukazi gyava agwanidde okubeeraku akabonero ak'okutya era ak'okussamu ekitiibwa aye katonda affe omwesigwa weebale kubanga tukowolejjira bamalayika ba famire okulabika mu buli famire eri mu kifo kino n'eri yonna ekuyayanira mu bulokozi buno kale balyoke basalawo omusango era balwanirire famire yosibu katonda affe nga bwe tuwulidde ku mulembe gwa ibulayimu bwe byali katonda omulamu omuyinza w'ebintu byonna tukusaba okkirize okusindika bamalayika bano abafamire abaweereza ebyobulokozi nga bwe biri mu baibulaniya esula esooka 13 paka 14 oyogera nti bamalayika gyemiyo egiweereza abagenda osikira obulokozi kale ku lwa famire y'entukuvu aye katonda affe era famire zino ez'obulokozi okubeera ekkanisa etandikirwako mu nnyumbayo nga bweoyogera mu kisoba katonda affe mutemisa weekisooka esula ey'okusatu oyogera nti kabona omutuufu era dinkoni omutuufu ne asa omutuufu era omusumba omulungi omutuufu era n'ennabbi era n'omubulizi w'enjiri asooka okubeera ne famire etuukiridde obulungi nga wa musajja omu era nga wa mukazi omu era atanywa mwenga atatamiira eyigirize abaana b'empisa kale mukama famire yeebeera entukuvu nnyo nnyini tusaba okkirize osindike gira bamalayika ba famire balabikire mu famire zaffe okuzirabirira mu famire pulaaninga y'ebyokuzaala famire pulaaninga y'ebyenfuna famire pulaaninga y'ebyokusanyuka nga bwe tugenda okweyongera okusoma okutanula leero n'okugenda mu maaso leka bamalayika ba famire abo balabike mukama okunenya n'okuvunaana era mukama okulwanirira famire z'entukuvu nga bwe tuwulidde bwe ziraanirwa ngaeya ibulayimu bwe yali okubeera ekyokulabirako ekirungi gye tuli sebo kabakabakabaka osiime otumejjere bamalayika abagenda okuweereza mu mulimu guno ogwa famire entukuvu okutuyamba okuuma obutukuvu n'obutuukirivu ogwa famire entukuvu n'obufumbo obutukuvu wayogerako Ibulaniya 13 olunyo lw'okuna oyogera nti obufumbo butukuvu era n'ekitanda nakyo kitukuvu kale bikuumibwe wamu n'ezadde lyaffe eri abaana baffe mukama abadde batambulatambula mu makubo agatategereka abayingira obwenzi abayingira ebikolwa ebitali bya butuukirivu byonna kale bamalayika abo babeereko okubavunaana n'okubalungamya mu kkubo ery'obutuukirivu kale olyoke olabe ekkanisa erina okukkiriza gy'olisiŋŋaana mu nnaku ez'oluvannyuma nga bwayogerako bw'osinzira mu Luka esula 18 n'olw'omukaaga n'olw'omusanvu bw'ayogera katonda affe buli omu ng'ayimusa eddoboozi ly'ekankano mukama watubuuza ekibuuzo osinzira mu mwoyo omutukuvu ti naye omwana w'omuntu bw'alidda alisiŋŋaana okukkiriza ku nsi mukama oli lwakusiŋŋaana okukkiriza ku nsi nga bw'otumye omwoyo wo okutujjukiza okuwulira okukkiriza kuli okuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kyo nga bw'asuubiza mu Baruumi essula ya 10:17 bw'oyogera nti okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kyo mukama tetugenda kukyamizibwa emyoyo y'emikyamu egijja abantu mu kukkiriza nga bwe tulawulira mutamisa w'ekisooka 4 bw'oyogera nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibaawo abaliva mu kukkiriza nga bawulira emyoyo emikyamu n'okukkiriza kwa basitaani naye mukama tukomyewo mu kigambo kyo kyennyini nga bwe tukisomye leero mukama olwa bamalayika bano aba famire abeeyongera okujja okutuweereza kale otuukiriza ekigambo kyo naffe tusobole okitambuliramu nga tuli banywevu bwe tukyogera tubeere n'amaanyi mangi agava eri omwoyo omutukuvu nga bwayogera mbikwa batuma essula ezooka 8 naye omwo omutukuvu bw'alijja alibawo amaanyi baasaba mukama nga bali bumu mu mwoyo omu nga bakiri mu bikolwa batume essula ey'okuna olwasatu paka olwasatu 8 ne basaba bumu nga bagamba ayi mukama ogume okuwa kubanga bayiganiza ekkanisa n'okubonyabonyezibwa n'okunyoma n'okuzimbula kale ogume nnyo nnyini ogabiire amaanyi era otume omwoyo wo kale ekigambo kibulirwe mu maanyi n'ebyamagero bingi bikolebwe mu linnya ly'omulenzi wo era mukama waffe yesu kale mukama ogulumize ekigambo kyo okole bwotyo nga ne leero mu kusaba kuno mukama osumulwe famire zino oziweereze bamalayika ba famire okutulabirira okutugamirira okutujjanjaba okutuwonya okutuza obujja mu mpisa n'ebikolwa byonna ebyekkanisa ayi katonda affe nga tutandikira ddala mu maka gaffe mukama tulabikenga famire ez'enjawulo ez'ekitiibwa ezigaggawadde mu kumanya ne mu buli wose bakabakabakabaka kale ekitiibwa kyo kinayolesebwa mu kanisa entuufu mu famire entuufu eziraga ez'obulokozi obwa ddala waleme okubawo obukuusa n'okulaga ekifaananyi ekibi mu nsi ng'ekkanisa erina ebbala n'enfunyiro kale ojjewo nga bwakola oyogera nti mu befeso esula y'okutaano 22 n'okukiira wafiirira ekkanisayo okuginaaza n'okugitukuza okwogisiŋŋaane ekkanisa etalina bbala newankubadde olufunyiro tuli kanisa etandikira mu maka gaffe mukama atandikira mu maka gaffe okukola ng'olongoosa empisa zaffe ng'ogabirira ng'oliisa ng'onywesa ng'ojjanjaba ng'otulwanirira ng'owala n'eggwanga eri sitaani n'emizimu gye bamalayika abo abaagwa kale onunule mukama osindike famire eno mu butukuvu n'obutuukirivu era osindike gira bamalayika abagenda okutuweereza okutugabirira mukama mu bwetaavu bwonna nobwe wakola ekkanisa ey'ebikolwa by'abatume famire zaabwe zonna n'oziriisa n'ozinywesa era mukama ne babeera n'amaanyi ne batabulwanga kye beetaaga naye ne babeera ne byonna ng'obwetaavu bwabwe bwabeeranga kubanga wagabirira okole obulungi ekkanisa y'eno nga tutandikira mu knowledge of God era mu ggwanga lyaffe erya Uganda n'okuyitamu mu nsi yonna eri abantu bonna abakuyayanira era abanakuwalidde ebibi ebikoleddwa mu nsi oba wasuubiza Malaki essula ey'okusatu oluvannyuma lw'13 oyogera nti abatya mukama ne bawogerezeganya era ne beemulugunya nga bagamba ddala
abalina ebikolwa ebibi babagaggawadde naye mukama bwetwatuka okudda gy'oli olyoka oyawule akuweereza n'atakuweereza omutukuvu n'atali mukama twakomyewo gy'oli nga tukuliza ekirimu n'ettendo nga tukugulumiza era n'osiŋŋaana okukkiriza mu nsi okuva mu kuwulira n'okulya ekigambo kyo kale ogeziwaze ezadde ly'abaana baffe mukama otuwa abaana abasaanidde abava mu kuteesaako babeere balungi mu famire zaffe era mukama n'abalimu leero otume bamalayika b'okubalongoosa empisa ebirowoozo obaddize amagezi n'okutegeera obayimuse ayi katonda affe babeere abaana abalina ebyokukola ebyobutuukirivu ayi mukama osinga ne famire zaffe ez mukama abasajja abalina abakyala abatali mu kifo kino nabo basinkane obalage ekitiibwa ekyobulokozi n'abakazi abali mu kifo kino mukama abasajja baabwe nga tebali mu kifo kino kale mukama ogolole omukono okole ebyamaanyi ebyekirano ebyekitiibwa kyo nga bwe watusomesezza kale abasajja abo banaayiga okussamu ekitiibwa obufumbo ne famire zaabwe tusabye byonna nga tukkiriza nase kukkiriza oli ava mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kyo mulinnya erya mukama waffe yesu weebale mukama.